Blog Talk Radio.
Gutumuna orwicha chase. Tangu chumu vandi mngagai wakanga vimistozi. Izindumu nyarwanda zaba mori chire kareka. Jewe nijirie nyuriro nyarwanda.
Songa 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 mbere. Araye nyuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nyuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nyuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nyuriro nyarwanda.
Weni jiye mwiuriro nyarwanda. Zindu munyarwanda zaba muri kire kareka. Urya maherezo y'inzira ni munzu. Reka nanje nkubiteye ngoma muruza. Daye n'ubusana kaba tuye. Munyangire yahawe ijambo. Uva ku giti dore umuntu gani huriro nyarwanda. Erega kora ndebiruta vuga numve. Se nindu tarambiwe amarira y'ababa paka zibabura bagabo babamarabira. Se nindu tarambiwe isifu zazi y'abahanzi. Nubonye arusi mbutagere kwawe ibyaha. Bebefe bene ntibenyaga imitungo bizi. Bifi binini binyaga rubanda.
Songa 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 mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nihuriro nyarwanda.
Yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda. Izindu munyarwanda zaba muri kire kareka. Aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari. Urondamo koko nawe byabageza. Reka nkore mu mirya ya gitari. Nabararitse umuhutu umutwe umututi. Va ku giti dore umuntu gana ihuriro nyarwanda. Urara utazi kuramuka muzageza ryari. Uryerega umwanzi wacu n'umwe. Niyanarari ntera ibaye imwe. Mureke kureba inkoni kubise mukeba. Urayirenza urugo mu maguru mashasha.
Songa 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 mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nihuriro nyarwanda.
Gutumuna urwicyacyase cyangwa icy'umuvandi mwagayi wakanga z'imisozi. Izindi munyarwanda zaba muri kire kareka. Jyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda.
Songa 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 mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye
Banashuhuje nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubageza ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi. Ngira ngo nk'uko mubimenyere tubabwire tuti turifuza ko mumererwa neza nubwo bitoroshye. Agahinda kanyu imibabaro yanyu yose turayizirikana. Ndavuga ni nubwo bitagenda neza uyu munsi byazagenda neza ejo, ariko bizaterwa n'umuhati tuzashyiraho, bizaterwa n'imbaraga tuzahuriza twese hamwe kugira ngo tugire icyo dukora dutabara Abanyarwanda. Ibyo rwose ndumva ko ari nk'isezerano, ntabwo ari uvuga ko bitazagerwaho, ariko byagerwaho duhuriza imbaraga twese hamwe twihuta tugakora igikwiye nk'uko Abanyarwanda babyifuza. Utwihanganire umugoroba natinze nagize indi gahunda, ubundi ntabwo byamenyere gutangira amasaha. Ariko mamutegereje ndabaramusaba mwe mwese bari mu Rwanda mwandikaga muti hashize isaha nagutangira bari ku mugana y'Iburaya abari muri Aziya za Australia hose ndabasuhuza biragaragara ko muri abakunzi baraditsa kuko bimena kuba mwakomeje kwihangana uyu mugoroba ndi kumwe rero n'umunyamabanga w'Ihuriro Nyarwanda Gervais Chondo akaba ari butuganirize kuri mugoroba kuri gahunda bitewe na ritari mfite dufite ingingo imwe rukumbi turi buganire tugiye kwibanda kuri iki cyegeranyo cyangwa ubushakashatsi bwa RBC bugaragaza ko hari abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri babana n'indwara zo mu mutwe cyangwa bafite izo ndwara zo mu mutwe iyi nkuru tukibona mu ijoro ryashize nankimara kuva kuri radiyo itahuka abenshi mu gihugu bari bukeye banyandikiye bati bwana Ndayizeye icyegera mwakibonye twakibonye rero kuko abantu benshi biriwe nyine batwoherereza iriya nkuru batubaza uko twayakiriye batubaza icyo dutekereza ntabwo rero ndi impuguke mu birebana n'uburwayi ntabwo ndi impuguke mu birebana n'ibibazo bya turoma cyangwa n'ibyo abanyarwanda baraciyemo ni muri urwo rwego twifashisha impuguke zikabasha kudufasha mu gusesengura nyine ibibazo by'abanyarwanda barimo uyu munsi iriya mibare miliyoni irenga bamwe bambwiye ati ni mike cyane kuri twe ahubwo yaba nyinshi cyane tubaza kubireba hari n'ibindi bibazo mwajya mutwandikira turi bwifashishe kuri uyu mugoroba arangira ngo dutangire ikiganiro cyacu ariko tubasaba yuko namwe mwaza kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo byanyu kugira ngo bize korohereza n'umutumirwa wacu turi kumwe kuri uyu mugoroba ugiye kutuganiriza Gervais Chondo ikaze kuri site za radiyo itahuka harashize iminsi nakuganiriza mu minsi ishize waganira mugenzi wanjye Axel Kanijabo nanjye rero bikabereje kubana nawe kuri uyu mugoroba nizera ko muri amahoro turaguha ikaze mu kiganiro cyacu uyu mugoroba ikaze
urakoze Serge ndabanza nongere nsuhuze abakunzi ba radiyo itahuka cyane cyane abayoboke b'Ihuriro Nyarwanda ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ngira nti muhora na mahoro n'umugisha Imana itanga nanjye biranshimishije kuba twongeye guhura Serge hari haciye kabiri kandi nk'uko nabivuze mbibwira mugenzi wawe Axel Kanijabo dushima cyane akazi mukora hano hamwe n'abagenzi bawe bakunze guseruka kuri radiyo itahuka batanga ibiganiro byiza cyane byubaka abanyarwanda kandi bibakangura kurushaho umunsi ku wundi kugira ngo ababishoboye cyangwa se nako ni bose barabishoboye bahagurukire urugamba rwo kugira ngo rwose kiriya gihugu tugisubize mu buryo kuko abanyarwanda ko murimo kubivuga n'icyo kiganiro tugiye kugeraho tugiye kuganiraho kiragaragaza ko bababaye imibare byo turaza kuyisubiraho tuyisesengure gahoro kuko nta n'ibindi byinshi tuba dufite bigenderwaho turakurikiza ibyo dusanzwe tuzi bibera muri kiriya gihugu ahasigaye ubwo murakoze mbashubije ijambo ryanyu
turakoze cyane Gervais Chondo nk'uko nabivugaga uri umunyamabanga w'Ihuriro Nyarwanda hari abakubonye bwa mbere kuri mugoroba bati bakwibaza bati Gervais ni muntu ki ariko nk'uko nabivugaga uri umunyapolitike kuko politike ntabwo ari imazemo igihe gito cyane ariko uri n'inararibonye mu bintu birebana na conflict and resolution navuga ibintu by'amakimbirane no gushaka ibisubizo wabikozemo ubumenyi warabyihuguyemo nibyo turi bwibanda kuri mugoroba ntabwo turi bwiye wenda muri politike kubona kwisetekezera no kuri umuyobozi nyine w'Ihuriro kandi uwo ni umwanya w'icyubahiro kandi tuzi ko mukora akazi kenshi muri iyi minsi wenda twahera aho ngaho gato ku baba bakugiye kumva bwa mbere b'abanyarwanda b'abanyamahanga kuba mvuga ngo mufite uburambe mu bintu bya conflict and resolution ni ikintu gikomeye ariko ufite n'ingofero y'umunyapolitike Gervais Chondo
urakoze Serge ingofero y'umunyapolitike nakunze kukubwira yuko hari ibintu bibiri nanga ariko najya kureba nkasanga nawe mbihungira ntabwo nifuza ko abantu bagita umunyapolitike ariko najya kureba nkasanga ibyo nkora ari politike ntabwo nifuza ko abantu banyita umusaza najya kureba nkasanga zaronkeje ndiwe nkashaka kuvuga rero ko kuri ibi bireba na n'iki kiganiro tugiye gukora nibyo koko na mfite wenda ubunararibonye mu byerekeye gukemura amakimbirane ariko muri ibyo byose bikajyana no kumenya n'uburyo ubyiga ukemura amakimbirane hazamo rero muri amasomo ufata harimo n'ibingibi bya turoma byo guhahamuka by'indwara zo mu mutwe n'ubwo atari ukuvuga ngo urajya kubivura ariko ni isomo rimwe rikomeye cyane abantu bafata ibyo bintu byose ibyo gukemura amakimbirane no kureba uburyo wabasha guhuza abantu ni ngombwa ariko babanje kumva n'ibibazo bafite n'ibi rero ntekereza ko nafashe imisomo ntabwo ari ukuba ngo ni specialiste ariko harimo ubumenyi bw'ibanze bwafasha ko abantu bumva ibibazo cyane cyane mu bihugu byahuye n'ingorane nka ziriya zacu murakoze
urakoze cyane reka rero dutangire ikiganiro reka tuba twumve uko iyi nkuru twabonye mu kinyamakuru cy'imvaho nshya yabisobanuye cyangwa
abasaga miliyoni 2 bafite indwara zo mu mutwe mu Rwanda uyu ni umutwe w'inyandiko twasomye mu mvaho nshya yasohotse ku itariki ya 5 z'ukwa 10 uyu mwaka wa 2021 aho bavuga nyine ko abantu basaga miliyoni 2 bafite indwara zo mu mutwe mu gihugu cy'u Rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bugaragaza ko abanyarwanda 25% bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe bakaba ari abasaga miliyoni 2 aho umuntu umwe kuri 5 aba afite ubwo burwayi agendana abizi cyangwa atabizi indwara zo mu mutwe ni nyinshi ariko mu ziganje mu Rwanda harimo iy'agahinda gakabije yihariye 19.9% iy'umuhangayiko yihariye 8.6% ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo ryihariye 3.6% indwara yo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka yihariye 3.6% n'igicuri cyihariye 2.9% ubwo bushakashatsi bugaragaza ko indwara zo mu mutwe ziganje cyane mu bagore kurusha abagabo aho 63.3% by'abarwayi ari abagore mu gihe 48.8% ari abagabo abarwayi benshi babonetse mu ntara y'amajyepfo ikurikirwa n'umujyi wa Kigali nubwo iyo harebewe kuturere aka gasaba ariko kazi imbere mu kugira umubare uri hejuru y'abafite ibyo bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC Dr. Yvonne Kayiteshonga yavuze ko icyo kibazo gikomera cyane iyo bigeze ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi aho imibare yikuba inshuro zigera kurenye iyo mibare igaragaza ko umwe kuri 2 cyangwa 52% by'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe bumwe cyangwa ubundi Dr. Kayiteshonga yavuze ko ikindi giteye impungenge ndetse kikaba gikeneye ingamba zihariye ari uko umwana umwe mu bana 10 b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka 14 na 18 aba afite ikibazo cyo mu mutwe yagize ati ikindi kubera amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hari n'abandi banyarwanda benshi cyane batuzuza ibisabwa ngo byitwe ko barwaye mu mutwe ariko bafite ubuzima bwahungabanye bihangana bakabyuka bakajya ku kazi bakajya ku ishuri bagakora imirimo ariko ubuzima bwabo bukaba butazongera kumera nk'uko bwari bumeze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 mu gihe u Rwanda rwitegura kwifatanya n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kwita ku buzima bwo mu mutwe ku cyumweru tariki ya 10 ukwakira umwaka 2021 Dr. Kayiteshonga yaboneyeho kwibutsa abaturarwanda ko ubuzima bwo mu mutwe ari wo musingi w'imibereho ya muntu bityo hakenewe ubufatanye mu kububungabunga ati nta buzima bwiza bwo mu mutwe bwaboneka mu gihugu hatabayeho ubufatanye bw'inzego n'abantu avuga ko nyuma yo kubona ko mu banyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe ariko umubare munini nubwo uzi ko ari serivisi umubare munini nubwo uzi ko hari serivisi ntuzigane kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga bizaba bifite insanganyamatsiko igira iti nyuma y'uko wagize uburwayi bwo mu mutwe hari icyizere ko ubuzima bukomeza reka twivuze yakomeje agira ati iyo wubatse inyubako zibonekamo abaganga bakira abarwayi bagatanga n'imiti ukaba ufite n'ibikoresho byose bikenewe ariko abantu ntibagane iyo serivisi haba harimo ikibazo Iyo bigeze kuri serivisi zirebana n'ubuzima bwo mu mutwe, usanga abantu batinya akato gakorerwa umuntu ufite indwara zo mu mutwe. Usanga imyumvire ari myinshi idafasha abantu kugira ngo bumve ko ari ikibazo gishobora kuvurirwa kwa muganga. Uyu muyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe muri RBC, Dr. Iyamuremye Jean Damascene, yiyongeyeho ko indwara zo mu mutwe zitakiri izumvwa mu mahanga gusa, kuko no mu Rwanda zihari kandi ku kigero cyo hejuru cyane ukurikije ibyavuye mu bushakashatsi. Ati, izi ndwara ziri mu Rwanda kandi ziri hose, ziri mu turere twose, ariko akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali niko kaza ku mwanya wa mbere, kagakurikirwa n'akarere ka Huye, aka Gisagara n'aka Nyamagabe tubarizwa mu ntara y'Amajyepfo. Indwara zo mu mutwe zibasira abantu bose, ariko by'umwihariko hakaba ibyiciro byibasirwa kurusha ibindi, cyane cyane abahuye n'akaga k'ihohoterwa rirenze kamere nka Jenoside yakorewe Abatutsi. Dr. Iyamuremye yanashimangiye ko icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange, cyane ko cyabategetse guhindura imibereho ibasaba kudashyikirana n'abandi nk'uko bari babimenyereye. Ngiyo rero inkuru twabasomeye mu mvaho nshya, ikaba ari inkuru yasohotse ku itariki 5/10 umwaka w'2021, ni ukuvuga ku munsi w'ejo hashize. Akaba ari inkuru nyine yagarukaga ku bushakashatsi bwagaragaje ko hari Abanyarwanda bagera kuri 2,000,000 bagendana n'indwara zo mu mutwe. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Axel Kanijabo, nabwira ni nakagaruka.
Urakoze cyane Comrade Axel kuba nawe udufashije kugira ngo twinjire muri iyi nkuru. Gervais Condo mugenzi wacu Axel arongera abisomye, n'Abanyarwanda batabyumvise babashije kubyumva. Iyo wumva imibare cyangwa ukumva umubare wa 2,000,000 zirenga, nta kuntu bitagutera ubwoba. Ndagira ngo maze nkubaze ahangaha, nti uyu mubare urumva udakwiye gutera Abanyarwanda ubwoba?
Serge, urakoze cyane. Uyu mubare ubwawo kuba Leta y'u Rwanda yemeye kusohoka umeze kuriya, yego uteye ubwoba, ariko kubamenyereye ukuntu bagenda bacurika bacurura imibare, uriya mubare ushobora kuburenga cyane. Burenga cyane kubera iki? Kubera yuko iyo bavuga ziriya ndwara zo mu mutwe, hari byinshi bibitera, ariko wenda ntari nabigezeho. Ubundi iyo ushaka kubisesengura neza, wari kubanza ukamenya uburyo bakoresheje bajya kuri izo 2,000,000 zirenga batatubwira n'izo arizo. Baraduha 100%, ariko ntabwo batubwira uburyo bawugezeho. 100% byende byakumvikana, ariko umubare ungana kuriya bisaba yuko baba barakoze ibarura. Ntabwo nemezera ko bakoze ibarura muri ziriya za prefecture zo, no, muri turiya turere twose, nzise prefecture amagambo twakoreshaga hambere, muri turiya turere twose nta barura ryahabaye. Ntabwo nemeza ko hari ibyahabaye ngo bajye bave ku rugo bajya ku rundi. N'ikigaragara ni uko bafite naho bavuga ko abantu bafite ubwo burwayi bwo mu mutwe badakunda kwigaragaza, kubera impamvu nazo zumvikana, nabyo zo basobanuye kandi ziba no mu bindi bihugu, nabyo wenda turabivugaho. Iyo batubwira rero uburyo bakoze batoranyije ababarurwa, ziriya 2,000,000 cyangwa se n'ababajijwe kugira ngo abantu babashyire muri biriya byiciro, byari kudufasha kubyumva neza. Ariko ntibishoboka kugira ngo uvuge ngo wabonye ufite indwara yo mu mutwe abiterwa no kunywa inzoga, undi ngo abiterwa n'uko avuye imibereho mibi ya COVID, undi abiterwa n'ibyina Jenoside yakorewe Abatutsi, undi ukaba udafite impamvu zihari zibigaragaza. Ubwabyo uriya mubare ndatekereza ko ari uwo gushidikanywaho, ariko kuba ari munini cyane, kuba ahubwo binarenze birashoboka. Ndabivuga kubera impamvu nk'ebyiri. Urabona kuba basohoye iyi mibare iki gihe bifite impamvu. Kuba bagira gutya bakabihuza na genocide bifite impamvu. Kuba bagira aho gutya bakazanamo COVID bifite impamvu. Impamvu wabona ya mbere nuko genocide mwakunze kuvuga cyangwa se twese twakunze kuvuga ko ari igihahisho cya FPR. Cyari kimaze gutangira kugenda gisa naho gita isoko. Ni ngombwa rero yuko kigaruka ku isoko mu bundi buryo n'imibare ifatika cyangwa se ndavuga igaragara minini cyane. Barashaka inkunga z'amahanga kugira ngo zisuke aho ngaho, bavuga ko noneho bagiye kuvura gufasha abafite izo ndwara zo mu mutwe zikomoka kuri genocide. Banazivuga bakavugana no imibare y'ubwoko bumwe. Ubwabyo ntabwo ari byiza. Ikindi barashyiramo nanone COVID kuko ari bamaze iminsi bahahisha, nanone bize gukomeza bavuga bati turacyakeneye izo mfashanyo kuko COVID yagize ingaruka ku Banyarwanda. Ntabwo ari gutyo rero byakagombye kuba. Ntibyagombye kuba bije iki gihe ku gihugu cyabayemo amarorerwa nkariya. Byagombye kuba byaraje muri gahunda za guverinoma kuva ikijyaho kugira ngo babashe gufasha abo bantu bazagerwaho n'indwara zo mu mutwe, kuko iyo haje ikintu nka kiriya gikora ku bantu bose. Umunyarwanda muzaganira uwo ari we wese azakubwira ko yagizweho ingaruka n'iriya ntambara n'iriya genocide na buriya bwicanyi bwose bwabaye mu Rwanda, ari imbere y'intambara, ari mu ntambara na nyuma y'intambara. Urupfu rwose rurahungabanya. Iyo tuvuga ibintu izo ndwara zo mu mutwe, guhungabanya umuntu, upfushije umuntu, umuntu agusenyeye inzu, nabyo turabivugaho, ni ngombwa ko biguhungabanya. Waba wowe wishe, waba wiciwe, ibyo bintu byose biraguhungabanya. Ni ikintu bagombye kuba barategereje. Kuki bitakozwe kugeza ubu ngubu? Kandi ubundi iyo haje ihahamuka, iyo haje ihungabana, ni ikintu gikura kubareho ubu ngubu kandi gishobora guhererekanwa mu bisekuru n'ibisekuru by'imyaka izaza igihe kirekire. Ku bana babibonye, ku bana babyumvise n'abatarigize bayibona. Bivuge rero nibara duhereye kuri ibyo byonyine by'uko ari amarorerwa muri 94 na nyuma yaho nta munyarwanda atagizeho ingaruka, byagombye kumvikana ko n'iriya mibare ubwabyo ari mikeya. Ariko bari bariho icyo gihe, ariko bana bavutse nyuma, ariko n'abavuka ubu ngubu ndavuga uyu munsi babigiraho ingaruka. Bibagiraho ingaruka. Ndashaka ndabiterwa n'iki Serge? Ndabiterwaho n'ingero dufite nyinshi zifatika. Abantu bakunze gutanga urugero rw'abirabura hano muri Amerika bahungabanye kubera ubucakara. Ubucakara banyuzemo bikababaho hashize imyaka 100. Ariko n'ubu ngubu umwana w'umwirabura hano muri Amerika bimufiteho ingaruka, haba mu ishuri, haba no mu mibereho ya buri munsi, haba no kutabasha gushyira ibitekerezo ku murongo kubera ibyo bintu by'uruhererekane biba mu gisekuru bijya mu kindi. Tujya tubona Abayahudi na Holocaust yabo yabakorewe, biriya bintu bikoza, biriya bintu byo guhora babanza umuheto, biriya bintu byo gukoresha violence, akenshi babivana muri iriya Holocaust yabo, muri iriya genocide yakorewe Abayahudi, bagahigwa hirya no hino. Ibi bifite ingaruka ku bana babo, ni ibintu byumvikana. Dufite bariya abantu babasangwa butaka bo muri Amerika, basangwa butaka bo muri Amerika usanga batabasha gutera imbere kubera iki kubera guhungabana batewe n'abaje gutura muri Amerika baturutse i Burayi bakarimbura imbaga bagakorerwa nabo jenoside itagira urugero niho usanga batabasha kujya kwiga neza cyangwa se ngo batere imbere n'umuvuduko hamwe n'abandi. Ntavuga rero yuko ubwo dushobora no kuvuga impamvu noneho wenda tutanze n'urugero no kuri ibira byacu cyangwa se ni muri rusange tukavuga ikintu gikomeye cyane gituma habaho urwo ruhererekane mu bisekuru n'ibisekuruza byo guhungabana mu mutwe harimo intambara nyine bira byo muri 59 yatumye haba revolution yarabaye ubutegetsi burahinduka abatutsi barahunga baragenda bajya mu mahanga cyane cyane mu bihugu duturanye babaho nabi mu nkambi. Iryo hungabana bararigendana buriya na biriya birimo kuba mu Rwanda ni ingaruka z'iryo hungabana bagize kubera ko ari impunzi simbo ngo nibo bonyine ariko ndavuga n'impunzi zindi zo mu bindi bihugu ubwabyo kuba waragize ubuzima nk'ubwo ngubwo bishobora kuguteza ibibazo. Nakubwira yuko dushobora no gufata n'izi mpunzi z'ejo bundi kuva muri 94 ubwabyo guhungabana ni ikintu gikomeye kibafiteho ingaruka kubera ubuzima busharira babaho babamo babayemo no guhigwa bukware buri munsi no kuba bumva babona bapfa. Nakubwiye ko ubonye umuntu w'umuvandimwe apfuye niwe imodoka igonze ari imbere yawe ukabona arapfuye urahungabana ukabigendana igihe kinini. Iyo rero ubundi ushaka kuvuga uti ndubaka sosiyete ndubaka igihugu ni ibintu wagombye kuba warakoze bitari byaza bingana gutya kuko nongere nsubiremo iyo mibare utekereza ko ari make ari bake yaba be yibeshya utarakozweho n'intambara ngo apfusha be utarakozweho n'intambara ngo abone wenda ni urokotse cyangwa se ajye muri ibyo bya experience y'ubuhunzi ku banyarwanda bari mu Rwanda ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga ngo iya mibare n'imikeya. Mureka mbo mpe ni ahangaha tubone kuganira Serge.
Urakoze cyane Gervais Chondo. Hano ubwo namenya aho mpera kuko n'uburyo bisobanuye biranumvikana. Dukunda kuvuga tuti sosiyete yacu irarwaye ariko tubikoresha tutazi impact bifite n'uburemere. Iyo tuvuga ngo sosiyete yacu irarwaye byatujemo bisigari kamere bitewe n'uko tuba tubona amakimbirane avugwa tubona abanyarwanda baryana. Ese watanze n'urugero uti 59 byabaye bagenzi bacu barahunze bakurira mu buzima butoroshye tujya twumva ukuntu nka se wa Kagame yapfuye tukavuga tuti uyu mwaga kaga duteye katerwa n'imibereho yaciyemo ushatse kumbwira ko bigira ingaruka mu buzima bwa muntu bikagira na impact mu byemezo afata ndetse n'ubu bugome tubona bw'impfu zato natwe tuvuga tuti uyu mugabo kaga ntajya agera n'impuwe ukambwira ko bituruka kuri ibyo bintu byose nciyemo.
Ibyo bintu bifitemo impa ingaruka zikomeye cyane bifitemo uruhare rukomeye cyane nari ndimo nkubwira biri ubona muri societe ya hano wowe wa muri Amerika violence iba mu birabura iva mu bucakara esclavage ni ingaruka kandi hari abana b'iki gihe ni ingaruka z'icyo gihe zabyo. Ni ukuvuga ko ibintu nk'ibi ngibi bitanga guhungabana abantu batabatresa abantu hakiri kare ni ibintu bigira ingaruka zikomeye. Ikindi wenda nanone ngo n'ingero kuko izi trauma ubishyize wenda mushyize muri teori sina teori ndavuga uko zikurikirana z'uburyo zirasumbana ndavuga uko guhungabana tubita guhungabana tugira dute iwacu urabizi mu Rwanda umuntu wese wabaga yarwaye ndavuga afite ntitwatandukanyaga ibisazi nyirizina ntitwatandukanyaga trauma ntitwatandukanyaga stress ibyo byose ntabwo tubitandukanya rimwe na babona umuntu acecetse bakavuga ngo yagize ibisazi bimujundika bigatuma ajunda impamvu gishyiteho bakaba byitwa ngo ni ibisazi baka noneho ubundi ugiye kwirukanka bakavuga bati bwarayaze undi ngo yaranduye ikawa undi bakakubwira bati bavuze ngo babikoze mu magambo meza bakavuga bati yiyubashye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikintu cyitwa ihungabana hari buriya nk'abantu babonye nk'abira by'intambara bari bari aho ngaho bahari, iyo ni promo yo mu rwego rwa mbere. Ndashaka guha nk'urugero, wabonye umuntu witwa Darera wari mu Rwanda turoma sinzi ibara yakize PSTD urumva uguhungana biterwa no kubona ikintu hakiriya nk'intambara nk'iriya n'ibindi bikomeye nk'ibyo ngibyo ni kimwe
ari uko kunganira. Numvise ko yajyaga ba hospitalize bakavuga ko indwara arwaye ari ibyo yabonye muri jenoside, ubundi bakavuga ko muri sena byamunaniraga no kugira focus mu gutanga ibitekerezo yabaga abona ibyabaga mu Rwanda 1994.
Ntabwo wakubeshya, izo ni zimwe mu ngaruka no kwigaragaza kwayo, kuko bijya no gutangira kugaragara kubaho kubona ibyo bya ibyo bya post traumatic stress disorder turutse mu ntambara abanyamerika bari baragiyemo hariya muri za Cambodia na za Vietnam. Abasirikare bavuyeyo bagiye kubona babona bafite ibimenyetso bimeze kimwe, hajya kubona bakabona bafite ibibazo bizari bagasanga ntabwo ari abantu nibwo batangiye kuvuga ati turebe uburyo twatreta bene izi ndwara z'abantu bavuye ku ntambara. Ntabwo ari we wenyine, barya basirikare bo muri Australia cyangwa se barya bose bo muri Nations Unies barya bose byabaye ngombwa ko bagira prise en charge, ko bagira bakurikirana kubera ibyo bari bamaze kubona mu Rwanda. Niba byarabaga kuri abo ngabo rero abo byabayeho n'abo byabaye bari imbere aho ngaho babibona nabo nuko. Ntabwo bavuga abantu bavuye barokotse kibeho ngo uvuge ko abo bantu ari bazima, ni ukugenda bihanganye. Niho nshaka kuvuga yuko batanga n'iyi mibare bakavuga ngo ni ibya jenoside yakorewe Abatutsi, n'abariyo ubwabo ni abantu bo gufashwa, n'abariya bavanye muri Kongo n'ukuntu batashye n'ukuntu barashweho ni abantu baba bakwiriye gufashwa n'abantu babana n'ubwo burwano n'uko guhungabana, bikaba baho ubwabo bikabaho no kubana muri babyaye bavuka none n'abazakurikiraho. Hakaba rero n'ikindi cyo mu rwego rwa natromo yo mu rwego rwa kabiri, ndashaka kuvuga iyo ngikunze kugirwa n'abajya kuvura bariya abantu, niba abagore bafashe ku ngufu bagiye kwivuza umuforomokazi bumva umuganga wa Tresta ataha nawe yahungabanye, kandi ibyo biha batarahari. Abantu bareba televiziyo bareba,
ndabona ugiye kuba nka Dr. Mukwege kuko njya numva bigarukaho hariya muri Congo urepara bariya badamu babafashe ku ngufu, ajya avuga ingaruka bigira ku baganga bita kuri bariya badamu, nawe nyiri ubwite nkeka ko ibyo bibazo arwana nabyo mu buzima bwa buri munsi.
Nibyo rwose. Nibyo rwose, iyo ni ni trauma rero sogondera, secondary trauma igirwa n'abo ngabo bakira abo bako babonye amahano, none uko bagenda babatekerereza bikaba Afurika saho bihagararira gusa. N'aya mafoto abantu bareba kuri televiziyo babona ibyabaye mu gihugu nka kiriya tubuge nk'u Rwanda cyangwa n'ahandi habaye amahano yaba nk'ibiriya bya September 11 hano, n'uwabirebye ku mafoto arahahamuka arahungabana kandi atarahu ngaho. Abo ni abantu baba bakeneye nabo rimwe na rimwe kuri za nsharije. Hari abandi rero bafite ibizazane kurenzaho, bamwe twavugaga nk'umuntu wishe abo ngabo wagiye kuwarasha abantu kuri Kibeho cyangwa se uwagiye abakoze iriya jenoside ari ababibategetse bakorewe Abatutsi, nabo ubwabo bagira ibyo bibazo, bagira ibyo bibazo byo guhungabana, yaba uwagiye kubikora yaba uwabitegetse barahungabana.
Uwabitegetse wabibwirwa n'iki? Hari ibimenyetso wambwira wenda byamugaragaraho?
babirenzaho ndakubwira reka dutangire urugero rworoshye nuko nari nakarangije biya bibona mu Rwanda hari inyota yo kujya gucecekesha abantu bose bageze icyo bavuga bavuga banenga ubutegetsi rimwe na rimwe biraturuka kuri uko guhahamuka no guhungabana mu mutwe bavuga bati bari bafite hypervigilance guhora bakanuye nabyita ngo n'ugucana ku maso ariko ni ukubera ingaruka ziba ziri inyuma aho ngaho cyane nibyo ntabwo ukabya kurimo izo n'intuza zihari zigaragara ziba zirimo noneho rero n'abariya bohereza kujya kubica bariya bohereza kujya gukurikirana gutorokira abantu mu magereza za kambi bariya usanga bafashe iriya mirambo bakagenda bakajya kujugunya mu mazi ubwabo bafite ingaruka zo guhungabana ariko ntibashobora kubyemera ngo bajye gushaka ko bafashwa ni ukuvuga rero n'abakozi mu rwego rw'ubutabazi tuvuge ikirunga cyarutse ihabaye inkangu zigahitana abantu bakagenda bajya gutabara abo bantu bavayo nabo ubwabo bahungabanye hagira donc abo bose bagerwaho ingaruka noneho rero waba ufashe igihugu nk'iki cyacu nibyo nakubwiraga ko bagira abo rero bakaza ari benshi kurushaho batabasha bihagararaho ngo ntajye hariya sinamenye ubu njye gutekerereza ibyo mbamo kuko akenshi ajya kuryama bya bindi bikajya bigaruka akarota biza wa muntu yishe akarota amubona aho ngakavuga ati none agashiguka mu buriri yajya kureba agasanga yarotaga cyangwa se no ku manywa agenda akaba yakwikanga akavuga turiya none waje ubanza yarambonye cya gihe reka mbanze muhitane urumva naho rero nkubwira ko ubifashe mu buryo bwagutse bifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu bose baba babihagazeho baba ababyumvise ikindi naguha nkariya muri ruriya Rwanda giteye ubwoba nabwo tujya tuvuga ntibumve uburemere bwabyo ni ziriya nzibutso bafashe bakajya gushyiramo imibiri y'abantu dore ko babishakiye ijambo ryiza umuntu aragenda yatambuka yabona agahanga yabona amenya akavuga ati n'urupfu narubonye urya muntu yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda wagiye kuhasura ntabwo atahana amahoro arahungabana kandi ahungabanyijwe n'iki na politiki za guverinoma na guverinoma itavuga ati dushyingura abantu mu cyubahiro cyangwa se tuvangura abo dushyingura mu cyubahiro abandi tugende tujye kubamurika hariya mu tubati n'ahandi nk'ahongaho bire ubwabyo ari ababuze ababo ari aba ndavuga barokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi ari n'abandi bafatiye ababo babo bahutu bakagiye bamwe bishwe na FPR bakagenda bakajya kurunda muri turiya tubati uhanyuze wese yabikubise amaso atahatari wa wundi yahungabanye urugero mwigeze kumva n'abana bigeze kuva hariya hafi ya Saint Famille bagiyeyo basuye kuwa mbere bwarutse bose basanze bafite indwara imwe barenze 50 n'abandi niho nkubwira rero ko aba ari ikintu gikomeye cyane ko ni imibare ubwayo idatuma abantu bavuga ko ari baba mu mutekano ubwo nyungu y'umubare n'imikeye ushatse naguha n'ingero nyinshi nakubwira nti mufashe wenda tuvuge nk'abatutsi iyo uvuze itariki ya gatandatu kuri bo baravuga bati niho urupfu rwacu rwatangirije bimwe nakubwiraga bya chosen trauma si no kwitoranya ni aho ngaho baravuga ati karabaye turashize twarashize no kwibuka iyo hageze yumva nta mahoro nta mutekano ku bahutu iyo itariki ya gatandatu igeze abibonagamo muri ubwo butegetsi bwa perezida Habyarimana nabo akabo kaba gashobotse iyo bigeze mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya kane abandi baririra imisinzi hari abo bahutu bakwiriye imishwaro kubera itariki na n'ubu ngubu ubwo guhungabana birahari bivuge rero ko ziriya ngero batanze nizo zo kuvuga ngo barahungabanye icyo ntabikundiye ni uko bashaka kwerekana ko ari ubwoko bumwe bwahungabanye barabakoreye genocide y'abatutsi ariko ntibabone ko n'abandi bose abanyarwanda muri rusange muri ibyo muvuga ko turwaye muba mutabeshya nimba ari ukubafasha hagomba kuboneka imiti mu muti wenda turabivugaho ibyo ngibyo kujyana n'imiti wo kugira ngo abantu bagangahure sosiyete nyarwanda niba dushaka kugira ngo abantu bazabeho mu myaka iri imbere batatekereza kuri ibyo bintu bazana gahunda nk'izi ngizi ntibazi ari izo kujya gushaka imfashanyo kugira ngo abanyamahanga bazabyumve vuba na bwangu ariko bakamenya ko gukora kugira ngo bajye gufasha abo bantu bose baba barwaye nta vangura ntaki.
Urakoze cyane Gervais Condo kuri ibyo bisobanuro utanze kandi biranumvikana. Ndagira ngo ngaruke inyuma gato hano ho nyine imibare yabo bagiye batangaza wenda nyigarukeho kuko niyo bavuga bati harimo abagaragaza ibimenyetso by'agahinda gakabije bari kuri 11.9%, iby'umuhangayiko 8.6%, ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye aba umuntu yanyuzemo 3.6%, indwara zo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka 3.6%, ngo ni indwara y'igicuri cyihariye 2.9%. Wenda iyi mibare uyirebye gutya duhere kuri yewe nayo mateka twibanda kuko byose biraganisha ku mateka abanyarwanda twaciyemo genocide yakorewe abatutsi intambara ndakeka ko byari bikwiye gufata igipimo kinini cyane kugira ngo turebe n'ibyo turimo kuganira uyu munsi ariko niba ari 3.6%, baravuga ngo ni ibikomere umuntu yanyuzemo bitewe nyine n'ibyo amateka twaciyemo. Wavuga uti muri statistike ntabwo ari umubare munini, 3.6% ntabwo ari umubare munini, ariko nanone nk'uko wabyibajije uti nta resansuma yakozwe imibare bayigezeho bati iki kigo cya RBC muri ubushakashatsi objective yari iyihe. Tubigarukaho kuri radiyo itahuka cyane cyane turanabyumviye bigeze mu kwezi kwa kane iyo bavuga ko abantu muri amezi atatu bongera bahamuka bananirwa kubyumva bananirwa kwiyakira. None ukanabaza uti hari gahunda ya leta ihari yo gufasha abantu gutambuka muri ino bihe? Izo ni zimwe mu ntege nkeya zigaragara iyo bigeze muri periode yo kwibuka. Wari ukomoje ku nzibutso, dufite bamwe mu ba rescapé bavuga yuko iriya metode yo kwibuka muri abo buryo idakwiye, harabivuga ubutegetsi bukabamagana bigatera konfuri mu ba rescapé hirya no hino. Ibyo ntabwo ari ibintu duhisha ko turabizi kuri politiki ya FPR, bazi ko nibwo buryo bwiza bwo kugaragaza amateka abaye mu Rwanda, ariko kubabiciyemo ku ba rescapé bakavuga yuko bibahoza muri ya periode yo guhora bibuka ibyo bakorewe. Aho hantu wari uhakomoje, ariko ndagira ngo mu masomo mwa mwarize cyangwa mu ngero z'izindi sosiyete uko biba byaragenze, iyo abantu baciye mu bihe nk'ibi ubibavanamo ukabibagiza cyangwa ubibagumishamo kugira ngo bitazongera kuba ukundi? Kuko politiki ya FPR ivuga ko impamvu nzibutso ziri hariya muri buriya buryo ni ukugira ngo abantu bose babirebe babimenye bamenye ububi bwabyo bitazongera kubaho nk'akariya kageni. Ese twavuga yuko iriya politiki ipfuye? Twavuga yuko izi ndwara tubona ari sisiteme y'ubutegetsi yo kuzigumishamo abanyarwanda? Biramutse ari byo, abayobozi bo ntibaba nabo barwaye kimwe n'abenegihugu bayoboye? Gervais Condo:
Serge, ngira ngo nabivuze mpere kuri icyo kibazo cya nyuma. Abayobozi bafite ibibazo nkwawe nk'undi wese, guhungabana nabo bava amaraso, ariya mafoto barayabona, ibyo bakoze banyuzemo abantu bapfa bari imbere yabo, ari abo bisha, ari abo basanze bapfuye, nabo ubwabo bibagiraho ingaruka. Icyo ni ikintu rwose cyumvikana, ntabwo uvuga ngo bafite urukingo. Ni nabyo nakubwiraga ko iyo bimaze kubarenga aribwo bashobora gukora n'ibibi. Nakubwiye ko sinzi niba ubibona ko abantu bagenda bakura, umwana ubonye umuntu witabye Imana urabanza ukagira shoka, ukavuga uti wabona uwa kabiri ikagaruka, uwa gatatu ugasanga urasa naho utangiye kugenda ubimenyera. Urumva? Ariko ibyo biterwa n'ukuntu yapfuye, biterwa n'ukuntu yapfuye. Umuganga azakubwira cyangwa se umuforomokazi utangiye akazi bwa mbere akabona umurwayi amupfiriyeho ntabasha kunywa n'ikirahuri cy'amazi ariko iyo yabonye uwa kabiri uwa gatatu agira aho ngaho akaba yamusiga aho ngaho agakaraba cyangwa akaba yanamukarabya arimo kunywa fantasi urumva ibyo ariko ni iby'abantu tuvuga mu kazi ubona bishobora kuba pasaje ukaba yagira iyo turomasi yosogondera ubundi zikagenda zikamenyera urambona wowe ko mbona bisa n'ibizimye
ndakubona neza rwose
d'accord merci nari ndimo rero mvuga ku byerekeye imibare wari ubajije niyo wavuga gatatu ku ijana kuri miliyoni 13 ni abantu benshi cyane ntabwo ushobora kuvuga ngo ni bakeya ni abantu bageze kuri bari hafi ibihumbi magana ntabwo ari abantu bakeya bivuge rero ko nicyo twatangiriyeho tuvuga ko bije bitinze ari ibintu bagombye kuba barakoze hakiri kare bo rero muri kuriya kwibuka nk'ibyo bavugaga ari abacikacumu ari n'abandi banyarwanda hari ikintu bita perennial mourning kwibuka guhoraho ubwabyo birahahamura birahungabanya nibyo abo barimo kukubwira abo barokotse jenoside kubizinzikiranya ariko ndashaka kuvuga urebye uburyo babyibukamo kubizinzikiranya ukabuza n'abantu nabo kwibuka babo birahungabanya kurushaho ko wagenda ukajya gusoma misa ntako bisa ukagenda ukavuga utajya kwibuka umuntu wacu wenda mpurive cyangwa se mu biki ariko iyo uvuga ngo ntongere mbyibutse uhembera ikintu kinakwita inzika utuma na ba bandi basaga n'abamaze kugenda babyibagirwa bongera bikabagarukaho bagasubira muri 94 igihe baburaga babo bivuge rero ko niba na guverinoma iyo babeshye ngo ni ukugira ngo abantu batazibagirwa ariya marorerwa baragirira nabi sosiyete nyarwanda barakuririza inzika n'inzigo yo kubabwira bati nyamuneka ntimuzigire mugira ku buri bwa bwiyunge bahora baririmba ko baba baragezeho kandi bafitemo ibibabangamiye ibutambamiye nk'ibyo nyine bituma nabo batabasha kongera kwiyubaka ngo base n'abatera umugongo ibyo byayo marorerwa yababayeho ahubwo bagasa naho babwira ngo njye muhora mushyamiranye ntimuzabyibagirwe nabo ubundi ni muhumbya ijisho bazaza namwe babace muri humye mugire
Gervais Tondo uvuze amagambo meza ariko hano urabizi ko raditahuka muri iyi myaka 10 twakoze ubukangurambaga tugaragaza ko nta gahunda n'imwe leta ya Kagame ikora ifite ineza abanyarwanda ejo bundi bashyiraho minisiteri y'ubwiyunge y'abanyarwanda twari tuzi ko bya bipimo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge muri CNRG n'ibindi byose bavugaga ko ibipimo biri hejuru ya 96 imibare murya niba kuko iba iciye mu mucyo ntabwo ibibeshye iki cyegeranyo cya RBC tubona kiranahinyuza ibyegeranyo byabariye abagabo bakoraga mu minsi yashize kuko nubwo kitagiye kureba ku ndwara zo mu mutwe wenda turimo kwibandaho ariko batwerekaga ko hejuru ya 96% ari umwe n'ubwiyunge bwagezweho kandi ngo turavuga mu banyarwanda muri rusange nkurikije ibyo umaze kumbwira urambwira ko turimo turibanda ku cyegeranyo cya RBC kandi kigaragaza ko mu baresikape hafi 2,000,000 baba bagendana n'ubu burwayi kandi tuzi ko hari ikindi cyo cy'abanyarwanda benshi ari mu gihugu cy'u Rwanda tutavuga wenda uko bihagaze kandi nabo ingaruka zabagezeho n'ubwo wenda baba bitagaragazwa ariko bafite izo ngaruka kubibona kubyumva no kucyurirwa n'ibiki ubwo nabo bafite umubare munini cyane ariko ndagira ngo tugume aha ngaha ko icyo gihe dufite ni ikintu tukireba noneho nakubaza nti kuki tubona umubare w'abagore ariwo munini kuruta abagabo abagore ni uko ari abantu twakwita wenda peut-être ko bari faible vulnerable cyangwa batabasha kwihangana par rapport n'abagabo ese mu kurwara cyangwa mu kwakseptinga ibyo tuba twaraciyemo bifite agenda ese birebana n'igitsina birebana n'umuntu uko ateye bivuze iki kuba tuvuga ko abagore aribo byafekse cyane cyangwa wari uri hejuru gape yabo kuruta iy'abagabo
ya wenda ibyo ngibyo byashoboka kubera impamvu wenda nk'ebyiri cyangwa eshatu iya mbere nuko n'ubusanzwe umubare w'abadamu mu Rwanda ari wo munini kurusha abagabo bivuge rero ko
niko byahoze cyangwa ni imibare mishya y'ubu ngubu
burya niko byahoze muri mu mateka ya demografi havuka abana bavuka ari benshi ndavuga havuka abahungu benshi ariko ugereranyije n'abakobwa ariko muri mortalite infantile uko abana bapfa bakiri batoya hapfa abahungu benshi noneho ugasanga iteka umubare w'abakobwa uri hejuru iwacu rero hiyongereho nabiranyine tuvuga byo muri genocide hari igihe rwose byari bimeze nabi imibare yari ikabije gusanga abagore aribo benshi icyo ngicyo ibyo ubwabyo byakunda nabo kandi barabizi bavuze turajya gutanga izo porcentage babyerekana gutyo kuko ni ibintu mu scientifique ama prove ibyo ngibyo byakumvikana ikibazo nanone twongera tugasubiramo wari uvuze ubuzima busharira kandi nakubwiye tugitangira ngo wibuke ko genocide cyari igicuruzwa kidahomba nicyo barimo kugarura hano cyo kugira ngo noneho ubwo bahagiye guhagurukira gushaka amafaranga yo kujya ku yo kongera kujya kwikenura bavuge ko bagiye gufata sharije abo bantu bose barwaye bakakubwira yuko biriya bya covid ushatse kuvuga abantu babanye agahinda cyangwa ubuzima busharira covid ntabwo yatoranyije amoko abafashwe nabi ni abanyarwanda bose abagizweho ingaruka zo kugira ubuzima busharira bashaka kuvuga muri uriya mujyi wa kigali ugiye kubaza abantu bo muri Kangondo kuko traumatisme ntabwo ari genocide gusa uravuga ubuzima agahinda gahoraho ngaho udafite n'igisubizo kubera ko ntabwo ushaka kukigwa abo bantu ni benshi abo bantu babaho ngaho batabasha kuba bajya kuba gusaba kurenganurwa bavuge bati niciwe na kanaka cyangwa nashaka kujya kwibuka ntabwo bari muri abo ngabo barokotse genocide bari no muri abo banyarwanda bandi babana no kugahinda ikibazo ni uko badashobora kuba bagira ngo akubwire wowe ngo nuko ugiye gukora iriya nkete ngo ugende bakubwire ikibababaje ntabwo uwo muntu yakubwira ngo mbabajwe n'ingingo mporana gahunda agahinda kanaka cyangwa se ngo akubwire ngo ndwaye mu mutwe ngo harane ibiki byose niho rero ya mibare yo gutekinika yo kwerekana yuko hari ibyo bakoze iza ntabwo nk'ubwo twatangiye tubivuga utakoze iryo barura cyangwa unyuye ku nzu izundi ku yindi ugenda ubabaza uti wifashe mute muraho mumerewe neza murwaye biki ntaza kubwira ukubikira muri biriya byiciro ngo bigeze kuri nka birindwi cyangwa umunani aba ari ubuhera ntabwo ibyo byabayeho ariko kuba abantu bafite iriya hungabana bafite ibyo bibazo byo izo ndwara zo mu mutwe byo nta kwibeshya rwose akwibeshya kuri tubisubiremo
aho uvuze ndemeranywa nawe bavuga yuko abanyarwanda benshi bacecetse batavuga iyo bigeze ku mateka twaciyemo intambara na genocide guceceka bikaba biterwa n'ubukana bw'ubutegetsi nk'uko babisobanuye mu mwanya washize bahora barebera uvuze wese batwara burirwa irengero none abanyarwanda kuvuga ngo twahisemo umuco wo guceceka nyine uraceceka kugira ngo batagutwara ariko iyo tuvuga ibibazo nk'ibi muri resolution cyangwa mu bisubizo wenda ndagira ngo bikomozeho akenshi ni uko habaho ibiganiro baravuga ngo abantu baganire ku byo baciyemo ngo bararuhuka baganire ku mateka batambutsemo bararuhuka kuba mu Rwanda badashobora kuganira wenda ngo bagire ubwisanzure bwo kuganira bahitamo guceceka kandi guceceka igihe kirekire nabwo bigira ingaruka ku bantu ese iriya mibare bavuga ngo abacecetse bafite agahinda byaba ari uko wenda babuze abo batakira agahinda kabo babuze uko biyegisipurima ku byo baciyemo babuze uwo baganiriza njye ndeba nk'iyo umuntu abonye amahirwe kujya kuri radiyo azi ko ntacyo yikanga avuga ko ari murori nta n'ibanga asiga gusa nayibona kubera ko ubu turi muri era ya tekinoloji kandi biri ku maradiyo wenda mu gihugu bishobotse na hano hanze mu buhungiro abantu uzabona ukuntu bi exprima kuri jo avuga ariko societe narwaye bitewe nuko hari n'igihe tuvuga tuti hari ibanga wagombye gusigarana ariko wabona ukuntu umuntu ibintu byose bimenye hanze ugahita uvuga uti afite ihungabana bivuze ko kubera ko nta dialogue ihari yabonetse muri imyaka 27 kugira ngo abantu bi exprima ibyo baciyemo ariyo mpamvu tubona ibyo turimo kubona magingo ya
ndakubwira yuko kubasha kuvuga akababuro kawe ubwabyo ni kimwe mu miti yabirije ukakavuga ufite n'abantu bagutega amatwi ni umwe mu miti iyo ngiye ukabazinzikiranya ukababuza kuvuga ukababuza kwibuka babo urumva ukababuza bwabo kwibuka babo ngo nawe akubwire ibyamubayeho akubwira ubwoba afite abukubita aho ngaho imbere yawe akuririra kubwira dore ubwoba afite n'ubungubu icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ubundi iyo ushaka gusigira sosiyete nk'iriya ubaha rugari bakabasha kubwira ikintu nk'icyo ngicyo icyo ni kimwe harimo ikintu cyo kwemera ko n'abandi bafite ibyababayeho ukavuga uti nkwiriye kumva ko n'abandi bafite ibyababayeho ibintu ukavuga uti mbese ni iki njye nakoze cyangwa ni iki twakoze ukabasha kubyibaza nawe ubwawe ni iki nakoze ni iki twakoze nka wenda nka gurupu ukagenda ukavuga uti ni iki twakoreye abandi ni iki nakoreye abandi urumva ni iki cyambayeho ni ibihe byatubayeho ni ibihe ni ibiki badukoresha ukabyibaza ugafata umwanya wo kubibabwe no kugira ngo uzabyumve ni iki se tutabashije gukora tutakoze neza twakagombye kuba twarakoze icyo gihe niyo dialogue urimo kuvuga kugira ngo abantu babe bavuze bati turashaka vraiment kugira ngo tujye mu nzira yo gushaka umuti iyo rero ntabwo hari abayigira icya gatatu ni ukuvuga uti turi magirirane ubwo turi hano twese dusangiye gupfa no gukira hari ibyabaye tugomba kureba uburyo tuzava aho ngaho tukabitera umugongo ntibizaduherane ntibivugwe mu magambo gusa bikajya no mu bikorwa ntujye ugenda ngo ukanje abantu wabwira uti usabe imbabazi wowe muze musabe imbabazi hano usabe n'izo basona basokuru bakoze ngo nuko turi muri umunyarwanda mukavuga muti no twiyemeje inzira yo guhana imbabazi guhana imbabazi gutanga imbabazi ntabwo bivuga ngo umuntu azibagirwa ibyabayeho nuko ugomba gufata icyo kinyabugabo cyo kuvuga uti ndabiretse simvuga ngo ndabyibagire ko ntabwo mfite impamvu zo kugira ngo nzakomeze kujya nkurikirana abantu ku bintu byahise wenda ntafite ku buryo nzagarura abanye ikindi ushobora kuzanamo ni ugutanga ubutabera ubwo butabera ubundi bwakabaye bwiza ariko mwashyizemo kadere yo kugira ngo muvane mukuri abantu bazabe bazi bamenye ukuri ku byabaye kuko nabyo ubwabyo birafasha niba hari umuntu biciye umubyeyi bakaba batazi aho bamushinguye urya muntu ntabwo ajya yumva afite umutima mu gitereko aba ashaka kubamubwiza ukuri akavuga ati bamwishe gutya byanyu iyo detaye kanya gute arira akihanagura bamushinguye hehe ari muri cya cyobo cyangwa se baramutwitse umugezi waramutwaye natwe duhagaze icyo gihe akarira akihanagura noneho haba hano ubutabera ubwo bushaka nyine kugira ngo bunge abantu hakabanza kuba uko kuri mukareba niba ibihano ari ngombwa cyangwa se hazamo nyine bya byo nakubwiraga byo kugira ngo abantu bababarirane ariko mabaze kuvuga tugiye ku butabera bafite iyo shansi zo kugira ngo umuntu azavuge ati dore wangiriye nabi n'uyu nguyu wampemukiye n'uyu nguyu ikintu nk'icyo ngicyo ibyo rero uwo mwanya ntawe uhari muri kiriya gihugu ntawe uhari ikibaho ni uko umuntu wakoze ibyo byaha ahora yibi abyishoramo ahora byishoramo kugira ngo hatazaza hangaho uvuza kuba ngo araza kwihorera ari nabyo bidindiza biratujye tuvuga bya demokarasi kuko aravuga ati mamose nabonye demokarasi banze nanjye uzabona kuri iyi ntebe uzabona kuri ubu butegetsi azanyishyuza nkabiriye kandi bashobora kuba yatanze urubuga rutuma ibintu bikemuka neza abantu bakiyunga abantu bagatanga humure bakantu baka sosiyete bakayigangahura bakava ibuzimu bakagaruka ibuntu yego
aho ngaho wenda hari na komantari ndimo kubona barimo kwandika badukurikiye ibiganiro byaba bifite rinye yihe kuko kuganira nabwo hagombye kuba hari imirongo migari abantu baganira amatari mu kajagari ubutegetsi bufitwe na RPF inkotanyi yafashe ubutegetsi ku mbunda ivuga yuko yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi dufite abavictime b'abatutsi b'abarescape barahari bati nibyo turahari turabahamya babyo abahutu barahari bati natwe twarokotse ubwicanyi bw'inkotanyi ayo mateka nk'aya ngaya yakarishye iyo mirongo migari baganiraho kugira ngo bomore ibikomere ariko batagiye no guca imanza byagenda bite ubona ari nk'izihe ngingo eshatenye baganiraho ntizitere ikibazo ubutegetsi ntizitere ikibazo abenegihugu tukakuramo nawo wa muti ho kugira ngo abantu batakomeza kurwara zino ndwara ariko bitagiye mu bintu byo kumva ngo ni gatebe gatoki ni wowe wabikoze niwe wabikoze nk'aho ubona ko ni imanza abantu barimo guca kuruta gushaka umuti ushaririye kandi wangora buri munyarwanda wese
icyo nicyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi biterwa n'ubutegetsi buhari byabayeho ntabwo se urabona muri Afurika y'epfo biriya bintu ntabwo byakozwe baravuze bati turashaka ubutabera bwunga biba ari shuwa politiki biba ari shuwa yo kuvuga uti njyewe ndagira ngo abaturage bongere babane neza icyo bisaba ni iki na buriya iyo ba FPR bishaka ukuntu abaturage bari bishimiye inkiko gacaca ngira ngo tujya tubivuga baravuga ati ntabwo bikoze ntawe uzarengana wakoze amakosa tuzamuga tuzamwerekana wicikana kwicikanaka abantu bageze aho ngaho barabihagarika barabyanga abaturage ni abantu beza bicwa n'ubuyobozi ni abantu bashobora kubana neza atari umuntu ukomeza kubabwira ngo nimujye muhoramo wita agatoki kandi bariya bagizi ba nabe ntibazongere kugira icyo babaza mu kubikora rero bagakoresha nyine za ngufu za leta zigahamura abandi na ba bandi bagira ngo barimo kurengera bababwira bati ibyo mukora ntabwo ari bibi ntabwo ari bizima bikaba biriya bya bakizito bikaba biriya bya bariya abana b'abatutsi cyangwa se n'abandi batutsi bagiye bazira yuko bavuze bati ibi bintu ntabwo birimo gukorwa neza iyo shuwa rero ntabwo ishobora gukorwa na FPR ayo mahitamo yo kuvuga ati iki ni icyemezo cya politiki tugomba gufata kugira ngo abanyarwanda bave ikuzimu bagaruke ubuntu tubabwire yuko bicara hano bakabwira bakasubira mu mateka yabo nta guhimba abaturage wishe bari bahari wiciwe baramuzi n'uwamwishe baramuzi niba barishwe n'izo ngabo za FPR bakavuga ati ni kadogo kanaka ni kapitene kanaka wakoze amarorerwa iyo ushaka gukora ibi ngibyo rero ari ubutabera bwunga ntuza kuvuga ngo noneho uraza kubahanisha ibihano bihambaye bigize tukavuga uti turagira ngo habe ukuri dusase inzobe tuganire kuri ibi bintu dufate imyanzuro yuko tutazongera gukora aya marorerwa nk'aya ngaya kandi tubifatiye hamwe muri sosiyete icyo gihe rero ushyiraho inkiko gacaca ushyiraho indi kadere yo kugira ngo bajye kubiganiramo muri iyo misozi muri iyo mirenge aho byabereye ukazishyiraho nk'izibe za gacaca izo nkiko gacaca zikaba amakoraniro yo kugira ngo abantu babaye aho ngaho bavuge ibyababayeho n'uwo muntu wishe ajya azababwira ati nabitegekwaga na kanaka nabitegekwa n'abangaba dore ubungubu warani kuko niko byagenze bikaba bitandukanye no kuvuga ngo ubwo yemeye ngo noneho turaza kumuheraho kugira ngo tumumanike ngo yarabyiyemereye tujye kumuha gukoresha kode penali yo kugira ngo bamuhane bihanukiriye ngo bitazongera kubaho habaho ibyo ubucamanza bwo kugira ngo abantu babunge ubucamanza bwunga aho kugira ngo bube ubwo kushaka kujya kuhana wihanukire cyangwa bazahere muri yogatebe gatoke kugenda basimburana. Ndabizi wenda natanze urugero muri Afurika y'Epfo, harimo bamwe mu birabura bavuga bati ntabwo birabura wenda icyo cyemezo mwafasha ari cyo cyo, ariko yari yo nzira yoroshye kugira ngo bari abantu bongere kubana. Niyo yari nziza, niyo yari amahitamo meza atari ukuvuga ngo urahitamo ubutabera bwo guhana wihanukiriye kwa gute turakoresha ubutabera bwunga. Bari abantu kagamo rinda twaze tubivuga mu kiganiro na Axel, bamwe ahitamo akavuga ati na bajenosidire muze mbaha akazi, abandi bakavuga ati bazahere inyuma y'amagereza ya zaba bazahere muri gereza. Iyo ngibyo wabigezeho uravuga uti turashaka kugira ngo igihugu kijye imbere kandi bikagera kuri bose, ni ibintu bishoboka ariko ntazi ko byakorwa n'ubutegetsi bwa FPR.
Urakoze cyane Gervais Condo. Hano hari abanyandikiye bati umbarize Gervais Condo icyo atekereza, kuko hari aho ngo bavuze kandi no muri teste nanjye ngo imibare igaragaza ko umwe kuri babiri cyangwa 52% ku ijana by'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagendana n'uburwayi bwo mu mutwe bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ko 52% ku ijana by'abarokotse bagendana n'ubwo burwayi, niba ariko nabyumvise. Nanone bati niba mu bana b'ingimbi kuva ku myaka 10 na 18 kandebe wenda muri tese wenda niko byakumvikana, aravuga ati mu bana 10 b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka 14 na 18 abafite ikibazo cyo mu mutwe. Sinzi wenda niba bisobanuye neza kubera ko ubutumwa ukuntu yabwanditse. Avenire y'urubyiruko cyane cyane yagaragaza ko abana batabaye muri ibi wabivuze ko ni ibintu bigenda muri generasiyo. Watanze urugero rwiza nano muri Amerika, njya ndeba aba bagenzi bacu babirabura akenshi uzasanga mu mvugo zabo no mu ndirimbo no mu bihangano byabo ibintu bya violence uko bikomojeho bareba ku ngaruka za slave cyangwa za z'ubukoroni uko bageze ahangaha. Nigeze no kuganira n'umwe muganira muri babiri azakubwira ngo ntabwo njyewe don't belong here, ntabwo hano ariho nkomoka, njye nkomoka muri Afurika. Kamaze ati wanyu ni he, ati ngende umunyafurika ariko atazi naho akomoka. Imyaka ishize ni myinshi, kubera iki bigorana kwiadapta aho uri ugasigara mu byatambutse bigufiteho n'ingaruka? Byaba ari ibintu bitavurwa cyangwa byaba ari ibintu ugomba kubana nawe mu buzima bwawe, ubuherezo bw'ubuzima bwawe bwose, Gervais Condo?
Ibyo byose biterwa na buri muntu nawe n'ukuntu babimwigishije. Hari abagiriye uko guhungabana k'uruhererekane mu gisekuru n'ibisekuruza, rimwe na rimwe bakaba barabyumvise ku babyeyi babo bamubwira ukuntu yamutwite ameze. Kuko ndavuga nibyo ngibyo nizo zatuma nuko umwana bamutwite, umwana igihe nyina asamiye inda bishobora kudetermina uko azabaho. Niyo turoma nyine twavugaga akayivukana, birashoboka rwose, biragaragara siyantifuko. Undi akabivana mu makuru aho ngaho y'ukuntu bagiye bafatata, ukuntu babafashe nabi. Undi akabisoma mu bitabo, undi akagira ati, undi akabigwa n'abaturanyi no muri sosiyete, undi akabyigishwa n'abantu nka bakabarebe kwa kunda ababwira ngo mufite igihugu. Uwo mwana ntabwo ugira ngo biramufasha, ndije kumubibamo urwango ubwabyo arabirwara, biramurwaza agira ubwo burwayi. Kugira ngo azabivemo ni ibintu nanone biba bikomeye, kugira ngo azitandukanye n'ibyo ngibyo bamwigisha n'ibyo ngibyo barimo kumusaba. N'aba bana rero bafite uko guhungabana, ashobora kuba ari umuhutu, ashobora kuba ari umututsi. Nuko hano batabisobanura kuko ahandi ho baravuga iby'abatutsi, ariko aba ngaba b'imyaka 14 na 18 ntibasobanura ubwoko bwabo. Kandi urumva ko bari batari bavuka, ndavuga biriya byabaye bataravuka, ni nka generasiyo nyiti wenda ya kabiri nyuma ya jenoside.
Turabumva iyo bigeze mu gihe cyo kwibuka abo bafata cyangwa abafungwa baregwa ingengabitekerezo, kandi ari abana bavutse bafite imyaka 18 20 ubutegetsi bumaze imyaka 27.
sibyo aho rero wo yumuha umuhoyi icaha nk'icyo ngicyo rimwe na rimwe umubeshera rimwe na rimwe ari umwana wabaje ikibazo agira ngo asobanuze yumve ibyo ari byo ibyo yamubwira atabisobanukiye noneho ugahita umuziba umufunga umunwa uwo mwana uwumwishe rero umuza no gutekereza ntabwo uwumuhahamuye uwo mwana iyo umubuje kujya kuganira na bagenzi be babwira uti bariya ni abantu b'abagome cyangwa se bariya ntukajyeyo nibo baduhekuye waba umubyeyi w'umuhutu waba umubyeyi w'umututsi uwo mwana uwumwishe kugira ngo zabivemo rero ni ikintu gikomeye cyane ni ibintu bisaba ko abantu bitondera ibyo tugenda twigisha abo bana bari basanzwe nkubwira ko bashaka kubyandura no mu mibereho yabo yabo isanzwe nkanswe rero yasa no hari abivanye mu babyeyi cyangwa se muri n'abayobozi ari babibigisha ni ikibazo gikomeye cyane ikindi rero wari uvuze ni ibi benshi aho bakomeza nibyo ngira ngo mvuge ko atari byo rwose ibi ni ukugira ngo babone aho bashaka imbaraga zo gukora exposition umutifu yo gushaka imfashanyo z'amafaranga kujya gufasha abariya kandi bashobora kubivuga neza ko bireba abanyarwanda bose n'ayo mafaranga akaba yakwisuka ariko bo baravuga bati dutsimbure turacyari kuri jenoside niyo yonyine nk'aho ariyo itera turoma yonyine nakubwiye ko baravuga covid yakoze kuri bose ndakubwiye kangondo ntitoranya abahutu n'abatutsi ntitoranya abayisilamu n'abakatolika n'abaporoso ibyo hahamura byose birahari
none Jerve Chondo ndagira ngo ntange ijambo hari abantu bambwiye bati turifuza ijambo wenda mwakanda rimwe muri studio kubankurikiye bashaka ijambo wenda hari abari kure bashaka link nabo nabarekeri bamushaka gutanga ibitekerezo turabafite ari muri Australia bavuga bati urugero watanze muri Australia aba peacekeeping barahungabanye twavuze Romeo Dallaire muri Canada siyo wenyine njya mbyumva iyo bageze mu kwezi kwa kane iyo bavuga ibyabaye nta muntu utara umuntu ushyira mu gaciro wese aravuga ati hari icyo wenda byahindura ku buzima ndanabyibuka mu mwaka w'2021 njya ku ishuri hano umwarimu yarambwiye ati waciye ukomoka mu Rwanda ati wari ukwiye kujya kureba abaganga bakagufasha ndavuga ndakomeye wenda nimubona sinya muzambwire nanjye njye kwa muganga hakiri kare ariko ni ibintu umuntu wese akubwira ati umuntu waciye muri hano by'iwanyu Rwanda akwiye kwivuza umwarimu yambwiye mu mwaka w'2021 rwose ati niba ukomoka mu Rwanda kugera no kujya kwivuza hakiri kare sibyo ko ntabwo ndaye kwa muganga nta bimenyetso ndabona wenda hari abandi babibona ariko buri wese ntabwo wamenya uko uteye wari Addis Ababa ubu nabaza nti nawe warahungabanye Gervais Chondo
ntabwo nabinyuzemo kazamo rwose ntabwo nakubeshya ngo ntibyankozeho cyane cyane ubona ari
abavandimwe cyangwa ni physically emotion cyangwa
emotionally na physically nabyo wenda mpe kuko hari n'ukuntu nanyuze harya za Bukavu na za Goma impunzi zikiri nyinshi nanjye mbona ya mirambo mbona baba ya mafoto y'abana bajyaga gufata akaberekanye na kandi yapfuye ibyo ni ibintu niboneye nagarutse Addis Ababa nanjye numva harimo akantu katagimeze neza yego ntabwo nagize prise en charge ariko kambaye moda byambayeho rwose
ya nibyo rwose kuko hari ibintu ama image usigarana muri iyo periode y'ibyo wabonye ndagira ngo kuri ku mirongo ya telefone niba hari abate ijambo ndabona hari abambwiye barashaka ijambo ariko nta muntu wakanze rimwe ku bantu bate ijambo ariko ubwo mbona hari abanyarukiye ngo bashaka ijambo ariko ndabona bataraza mu gihe wenda batarakanda rimwe umuti noneho reka turi kuri solisiyo turi muri politiki nubwo turimo kubivuga mu Rwanda kano kanya natwe turi muri mpinduramatwara yo gushaka ko kiriya gihugu cyajya mu murongo mwiza ntabwo turi bwinjire muri pula yacu ariko nk'abantu banyotewe no kubona umuti w'igisubizo nk'iki wabasangiza iki wabaye icyizere kiye ko dufite n'umuti na solisiyo ku bantu bari muri ibi bikabihebye ko tugomba kuba rehabilita bagasubira mu buzima busanzwe tukarwanya akagahinda barimo tukarwanya imibabaro irimo guhura nayo nk'abantu tubarizwa muri opozisiyo twifuza impinduka nziza kandi munyarwanda wese yibonamo nta kuvangura Gervais Chondo
urakoze Serge bene biraza gusaba ko nsubira mu byo narimaze kuvuga mu kanya gashize byo gutanga urwo urubuga rwo kugira ngo abantu bavuge ibyaba bayeho abivuge nta pfunwe abivuge nta nkurikizi abivuge ibintu bituma atabasha gusinzira n'ukuntu abibona yabivuga mu ruhame yabibwira abantu b'inshuti yabibwira abantu mu muryango ni ngombwa ko abantu babashishikariza ibyo bintu ko bavuga icya kabiri ibi barimo gukora mu Rwanda niba ari ibintu byo gufasha koko abo bantu bafite ubwo burwayi ubwabyo ni gahunda nakubwiye ko yagombye kuba yaratangiye intambara ikirangira twebwe rero nta kuntu dushobora kwibagirwa prise en charge y'aba bantu bose bahuye n'ibibazo kuko nabo ngabo babibana nabwo bagatinya kujya kubivuga baba batinya n'igitsuwe cy'ubwo butegetsi no kuza kuvuga ati wenda barangirikaho n'ibindi kandi ntimumve ko ari uburwayi nk'ubundi kandi ko bushobora guhambwa ni kuvurwa bukanakira ibyo rero kugira ngo n'undi murwayi usanzwe sereje n'umurwayi usanzwe agomba kugira icyizere muganga we hari umuganga ushobora kugenda wamureba mu maso ukavuga uti ngo ntabwo ari bumvushe ukagenda wiruka ngo ubangaho iyo rero udafite icyo cyizere kuri muganga wawe ntibishoboka twebwe rero tugomba gutanga icyo cyizere gituma abantu bumva ari mu nyungu zabo zo kugira ngo bemere kujya muri izo gahunda d'abord zo kubagira prise en charge ku bantu baba professionnels kuri ibyo by'indwara zo mu mutwe ni ukuvuga ari psychiatre psychologue psychanalyste n'abandi nk'abo ngabo nuko nabo bafite amazina mu Kinyarwanda ndabivuga gutyo noneho rero tukaza tugatanga rwa rubuga korenifa rwo kugira ngo vraiment abantu baze bisanzure baganire ku bibi byabaye bafatire hamwe ingamba zo kugira ngo bitazongera kubaho ariho tuvuga ya komisiyo yacu yo kuvuga ukuri no bwiyunge bw'abanyarwanda atari buriya barimo kutubeshya ngo bariyunze kandi bumva barahamutse nako barahungabanye
none Gervais Condo twibanze ku bari mu Rwanda ku bari mu mahanga nta observation urabona yagutera impungenge kuko nzi ko dufite kominote nyinshi utega amatwi ibivugwa hari n'igihe ushobora kumva imvugo ukavuga uti iyi mvugo ntabwo ari gusa harimo n'uko umuntu yaba afite ikibazo ukaba wamugira inama yo kujya kugira baganiriza izi mvugo ubona ahantu hanze wenda muri sosiyete zo nta kintu zibonamo
twatangiye tuvuga yuko biriya bintu byabaye mu Rwanda byagize ingaruka ku bantu ku banyarwanda bose nabo rero warumbaje nanjye ubwanjye nawe wibaza uti nyamuneka mujye mundebera niba nta bibazo bihari no mu bandi birahari mu bandi birahari hari abantu bavuga amagambo ukavuga uti ni ibikomoka muri biriya rwose twari yanyuzemo barahari ntabwo ari ukuvuga ngo naba ari mu Rwanda gusa no muri sosiyete yacu yo muri diaspora nta gushidikanya ko abantu bameze gutyo bahari rwose kandi akaga ni uko nyine kimwe no mu zindi sosiyete zose bakunze gutanga urugero nka burya nahoze nkubwira byo muri za Cambodge abantu ntibemera kujya kwivuza aravuga ati ngiyeyo byaza abantu baseka bavuga yuko ndi umurwayi ibyo bintu bakagenda babigendera kure sosiyete ntizanyakira neza naho ubundi ibyo uvuga hari abantu baravuga ukabona nyine ko harimo amaburo yafungutseho gatoya kandi uramutse unabimubwiye akaba yakuvanamo iyo kotsa ahubwo akaguhagurukana rimwe na rimwe ukamuhagura ukamureka gukomeza kwivugira ibyo ashatse uzabasanga muri ibyo bintu twavuze dutanga urugero uko bifata umuntu usanga hakaba ugenda asakuza hakaba n'undi uhitamo guceceka akanga kwemera yuko afite ubwo burwayi ngo ajye gushaka n'ubuvuzi hakaba n'uwo agira gutya akigunga agahora mu bwigunge atashaka kugira ngo yegere abandi atazagira aho ngaho akavuga agateshuka akaba yavuga ibitari byo donc barahari hose barahari na bose vraiment ndakwemera yuko ibyo ari ibintu bigaragara muri sosiyete yacu haba mu Rwanda haba n'abari hanze ntabwo ugera hanze ngo ubuge ngo urakingiye ubonye urukingo azagira ibibazo byo mu guhungabana mu mutwe.
Urakoze cyane Gervais Chondo. Hari Comrade Theo ushaka ijambo, hari Rutayomba ushaka ijambo. Theo uraza niba ushaka uza kuri Zoom wambwira, ariko ndabona kurimo kwaka ijambo, sinzi aho uherereye, ni ku murongo wa telefone cyangwa wifuza linke. Ariko Rutayomba, Major Rutayomba we ari muri studio, mwamutwumva? Major Rutayomba muratwumva? Ndumva atavuga. Major Rutayomba rinya birafungura, irimo uraka ijambo ko ari cyo ushaka kuvuga kuri iyi ngingo, ariko ntabwo tukumva. Ubwo wanyandikira ukambwira niba ari ikibazo gihari, ariko rinyawe irafunguye ntabwo uvuga. Theo ntabwo tuzi aho uherereye, urimo uraka ijambo, ntabwo tuzi aho uherereye, urimo urasaba ijambo ariko ntabwo tukubona. So mugerageze munyarutse bwangu, kuko kino kiganiro ntabwo kiri butinde, niba mushaka gutanga ibitekerezo. Ariko mu gihe mutaraza ko nimwe babiri mwatse ijambo, reka Theo Habarimana turamubonye abe yatanga ibitekerezo bye, wenda kuri iyi ngingo, kuko ni ingingo abantu benshi bire bandikaho bibaza icyo twayivugaho. Kandi nkuko mwumva umunyakibari arimo kubisobanura, ati ni ibintu nyine biri muri sosiyete tugomba guhangana nabyo, kandi twe turi muri opposition turashaka impinduka, ntabwo twabica ku ruhande. Ubutegetsi bwose buzajyaho buzarora iki kibazo, ugomba kuvuga utumuti rero usharire, kugira ngo Abanyarwanda bawumwe babashe gukira bino bikomere by'indwara tugendana. Ndakeka kizaba ari kimwe mu bisubizo twavuga ko tugomba gutanga. Theo Habarimana muratwumva?
Ndabumva bwana Serge, muranyumva?
Turakumva neza, tugwaye ikaze mu kiganiro.
Ya murakoze, ndagira ngo mwaze ngushimire ubwawe Serge, nshimire umuyobozi bwana Chondo Gervais. Ikiganiro atanze ibyo asobanuye bifunguye amaso, kandi bituma mbona byinshi byo twagiye duhura nabyo. Ikindi mpamvu natu ijambo muvuze ku Banyawusitraliya baba baragize ibibazo by'ihungabana kubera ibyo baye mu Rwanda, izo rero bikaba bihuye na experience twagize hano muri Australia muri uyu mwaka, mu gihe twibukaga nyine amaherere yabaye ikibeho. Ibyo twabwiwe n'Abanyawusitraliya bari mu Rwanda, ndetse n'ibyo twabwiwe na bamwe mu bayobozi bakino gihugu muri icyo gihe twari muri ibyo bikorwa. Gusa munyacyubahiro murakoze, ngira ngo ikiganiro benshi bacyumve bongere bagisubiremo bari busange hafi ya twese, uko turi hano babaye mu cya gihugu, abanyuze muri ariya marorerwa, dufite akantu k'ihungabana twadushwe dukeneye ubufasha. Uti kubera iki? Ibyo bigaragarira mu buryo twitwara, mu biganiro tugira, cyane cyane iyo tuvuga ku bibazo byabaye iwacu, muri za defense dukora ku bibazo bimwe na bimwe, cyangwa se uko dusimbukana hagati yacu iyo dushaka kuganira ku marorerwa yabereye iwacu. Nkeka ko aho hantu buri wese abonamo experience y'uburyo twahungabanye n'ibibazo dufite koko. Reka njye ku Banyawusitraliya. Koko by'ukuri Abanyawusitraliya babaye mu Rwanda cyane cyane abari kiriho bose barahungabanye, ku buryo banabashyiriye ikigo babamo mu ntara imwe y'Amajyaruguru y'Australia, aho bagerageza kubitaho, ndetse abenshi bavuye neza neza mu mirimo, ku buryo babaye handicap 100%. Rero turi muri ko kwibuka muri Paroma i Canberra, abantu benshi batunguwe no kukubona uri umunyarwanda. Bakora ati 94 wari mu Rwanda, wavuga uti yego, ate se ibanga ni irihe, uzi ibanga ry'iki? Twumva ukuntu waba wari mu Rwanda 94 uyu munsi ukaba ushobora kuba uri hano, ushobora guseka, ushobora kuganira n'umuntu, ugashobora no gutondeka ibitekerezo byawe kuri ubu buryo kuko ibintu byawe mu Rwanda byari indengakamere. Ibyo twakivaho bakatubwira ati se mwaba mwaragize uburyo mwitabwaho runaka ku bijyanye n'ihungabana mu by'ukuri abenshi nabyo bagiyemo kuri bari bazi n'ibyo ari byo nubwo banabikiri kubera umuburo twanyuzemo ariko isubiye inyuma usanga kuko ibibazo bihari kuko icyo gihe tujya muri ibyo bikorwa hari bamwe babyishimiye hari abo byaba bagendera no byahuje kugira ngo bihagarike ku mpande zombi mvuge ku bwoko bw'abahutu hari aho tumva ko tugomba kujya hariya tukavuga tujye kuvugira abahutu kandi mu by'ukuri umurongo nyawo ugisigiyemo waragaragaraga uri ku butayu tugomba kuvuga ariko asanga mugenzi we murashwanye ati nimwitwaye gutya nimwavuze ibi niko byagomba kugenda rero umunyacyubahiro yaramaze kubisobanura nsanga kuko izo ari ingaruka zihungabana kuko iyo umuntu atabonye umwanya wo guhozwa umenya kuganira ku byamubayeho umwanya wo gusabana n'uwo bagiranye ibibazo cyangwa se bagiye kubagira ibibazo ibyo bibazo bihoraho ni nakoresha kunywa nk'umuganda wanjye ariko ngira ngo mbone nsabe abanyarwanda muri rusange ntabwo byoroshye ariko koroherana kuko bigaragaye ko abenshi bafite nyine aho kabazo kwiharamuka kugira ngo dushobore kuba twakuzwa kubaka sisiti nshyashya ariko nyine nangire namagane cyane mbibanye ku mutima iriya leta ikora ibitekerezo byabo aba ari byiza ariko bakabikora mu buryo bw'amafuti bureba inyungu z'uruhande rumwe cyangwa se ari ubyo kongera ibibazo mu bindi biriya bintu iriya mibare batanze mwabivuzeho sinzira harabaye ibarura ngo ugerekane koko ko ari uko bimeze icya kabiri ni uburyo inzego cyangwa ibyo bintu n'inyito cyangwa se igisobanuro batanga kuko usanga bisa n'aho bireba uruhande rumwe kandi byagombye kureba abanyarwanda muri rusange kugira ngo habe igangahura ku banyarwanda muri rusange ibyo rero bikaba biri n'ubundi bizagira ingaruka mu gihe kizaza kuko abantu bacyafite ibyo bikomeye bazabigumana kandi bazajya nabisigira abandi bwana Serge wenda nkatwe dufite abana hari abahitamo kutabwira abana ibyabaye kuko bavuga uti ndamuruha cyangwa ndebura mu buryo bwanjye ariko utungurwa n'uko nanoreza ko aza kubaza ati ko numvise ibi bimeze bite iyo umwana rero tumuha ibisobanuro bituzuye bidahwitse cyangwa se uko byakabaye nawe urumva ko aba abaye victime mu gihe kiri imbere bashobora kuzagira nyine ibibazo nk'ibyo rero bwana Serge nari nuri mu muhanda ndavuga ni reka ngire icyo mvugaho reka ndabashimire wowe n'umunyacyubahiro bwana Cyondo Gervas rwose mukoze neza kuduha iyi miriwari buri munyarwanda wese ayireberemo kandi yisuzume hanyuma ashobore guheraho yatsinda ibimugira ibigeragezo no kwanga mugenzi we murakoze bwana Serge murakoze n'icyubahiro
urakoze cyane Comrade Theo uvuze amagambo akomeye kandi duhura nabyo wenda muri sosiyete hirya no hino Daboro Gervais Cyondo uzanarebe ukuntu abanyarwanda baganira burya abanyarwanda ntabwo bagirana deba ifite n'umurongo ubona baganira no mu kajagari ntibajya bagira umurongo umwe ngo afate umwanya atege amatwi undi amurespekte amuha umwanya undi amutega amatwi ubona no mu buryo ibiganiro byabo ubwo mba mbivuga iyo urebye ahantu hahuriye nk'abantu ubona baganira mu kajagari umwe abashaka kumvisha abandi ko ariwe ufite ukuri ntabwo avuga ati kafata umwanya uhagije ntege amatwi umuntu wenda uyu munsi nihangane ngiye ntege amatwi usanga hari ushaka kuba winner loser mu biganiro byabo kandi ati the end iyo barangije ukavuga ati aba bose ni abanyarwanda bari bakwiye no kuganira umwe agatega amatwi undi akamenya background ya buri wese akamenya impamvu amuganiriza nabibonye biri muri sosiyete yacu hano hanze nkahita mbona ko ibibazo byacu birakomeye wa mugani ikindi nanone Theo avuzeho Habarimana ni kiriya cy'umuntu akubwira ati mutuvugire wowe wajya kuvuga nation y'abanyarwanda ugasanga hari abavuga bati ntabwo dushyira imbere Gervais iyo uvugira abanyarwanda bavuga kuti vugira abahutu gusa vugira abahutu nibo bari victime ariko bavuga kuti twe turareba abanyarwanda ntushaka gukemura ikibazo ushira imbere ubwoko bumwe ukemura ikibazo ariko urebe ibibazo by'igihugu kuko bigira ingaruka ku bene gihugu bose ntabwo wakuba ku muhanda uvuga ngo uzanyiramo abatutsi bonyine nta mutu uzawucamo ntabwo uzubaka ishuri uvuga ngo rizajyamo abahutu bonyine nta mutu uzajyamo ntabwo uzavuga ngo ibikorwa remezo uzazana ahangaha n'iby'ubwoko bumwe bwonyine aba bantu bafite iyo mitekerereze bakwiye no kurwanga muri sosiyete Gervais Condo nagira ngo umwanya wenda ku byo tewe yaravuze niba ubikoraho komantieri mbere yuko twakira abandi wenda bifuza ijambo
no ibyo tewavuze vraiment ngira ngo ashimangira ibyo twari turimo tuganiraho ntabwo nakawugize komantieri nashyiraho rwose njye ndemeranya nawe biri mu murongo iyo twari turimo tuganiraho ntabwo rwose ntacyo nakongeraho cyangwa harimo hanyuma umuntu ubonye wanjye nikiye ku ruhande navugaga nyine avuga ati wenda muravuga biriya bya Kangondo ntituvuge wenda by'abahinzi b'umuceri muri Rusizi
twabiganiraga nijoro nibyo twarayemo mu kiganiro
nuko rero nabo byumvikana ko bahungabana hari impamvu nyinshi zo guhungabana rwose nyinshi ariko abantu birengagiza rimwe na rimwe nyine n'iriya mibare baba bazana bajya kureba bari mu mujyi mu mijyi ugiye kureba mu cyaro wasanga ahubwo ishyano ryaraguye abari aho ngaho batazi icyo bakora n'icyo bagira bati birumvikana ko ubonye imibare minini muri Gasabo ukayibona Nyarugenge ukayibona hariya hegereye imijyi nabyo byaba bisobanutse kuko ntabwo yigeze amanuka ngo ujye muri icyo giturage areba akababaro k'abo bantu n'agahinda kabengetse
hari uwanditse ahangaha nawe avuga ati mwirengagije abafashwa n'abadafashwa abanyeshuri batabasha kwishyurirwa buruse mu gihe abandi leta ibitaho iki cyo nta nubwo nakijya kure kuko hari itandukanyirizo ry'abahabwa inkunga mu bufasha ibigega bishyirwaho abarokotse jenoside kandi binakenewe kuko ni ngombwa ko bijyaho ariko leta wenda yari kwiye no guteza ku bandi banyarwanda bandi kuko ni abanyarwanda nubwo wavuga ngo hari ibindi barega ariko ni abanyarwanda azirongazi bakiri ku isi bakwiye gufashwa leta niyo makosa ikora kandi mu kutagira n'ikifasha bikazana rwa rwango rundi bakogumanta urwo rwango hagati muri sosiyete cyane cyane hari nk'abana ni abajene kwa yumvuga abantu ubona abajene muri ya myaka twavugaga bamwe bishyurwa na farije abandi batishyurwa na farije ugasanga abo bana kandi baragendana ntibazi ayo mateka yabo ariko umwe ati hamineza nashaka kubona undi ngende ishyirwa na leta undi ati ku kibi cy'urwa leta ugasanga baratangira bari diviza kuko umwe avuga ati wowe ufashwa na leta bitewe n'ibi njye sifashwa na leta bitewe n'ibi ugasanga ari bo babana rwa rugwiro rwabo ntabwo rubashije gukomeza bitewe n'ayo mateka mabi reka twongere tugerageze Rutayomba ni chance ya nyuma nguhaye niba unyumva watanga itegeko cyawe ntabwo tukumva ushobora kuba uri kuri mute cyangwa wambaye bluetooth ntabwo tukumva
kuri abo bana bari urimo uvuga mu gihe kimushakisha nabyo umuntu yagira icyo yongeraho
tuguteze amatwi rwose
bamwe bagira gufashwa na farije abandi ntibafashwe bose babagiraho ingaruka ndakubwira ko abo bana basanzwe bagenda nawe umwe akaza kuvuga ati ngiye mfite imburuse wowe ntayo ufite asigara yibaza iyo leta y'imeze ite ndavuga n'uwo nguwo ufite imfashanyo y'ikigega cya farije barabimuha bakamubwira ko ari ukumutonesha cyangwa se ari ukumva akababaro ke kurusha abandi ariko nawe yumvise ko ari bagenzi be bababara ntugire ngo arabyishimira necessairement harimo abana ni abatware ni abantu bafite umutima ugashaka kubahumanya abo bakwifurije ko basangira na bagenzi babo akabisi n'agahiye akabisi n'akeza harimo abarimo bashobora kugenda akavuga ati saye nabo ngaho niba ari uvumwa sinzongera kumugendaho ariko no kujya gushaka inshuti muri abo ngabo babona imfashanyo ya farije bikamurusha ugasanga ntibabasha gusabana n'abazibonye kandi wagiye ubona ko bitababuza kujya kwitwara nk'abantu responsable mujye musubira kuri ba Kizito muvuge ba Idamange muvuge ba niyo mugabo n'abandi bose abo ngabo bose bagiye bagira ibyo bintu bya byitoneshwa ariko nabyita itoneshwa cyangwa se ariko ntabwo babuza kugira kubona ko leta ikora nabi bikaba byabaviramo n'ingaruka mbi kuko ntabwo bazi neza ko batabategurira imbere heza.
No, arimo icyo cyo kuvangura nyine, okay, ubona iyo mfashanyo ikosa sirye kandi nk'uko nabivuze iyo nkunga ibikeneye kugira ngo ayihabwe bitewe n'izo ngaruka, ikosa rikaba rero kuri leta y'imundi ikaryanisha ibyo bice bibiri kandi bose abo bantu ntabwo baba barabihisemo cyangwa barashyize iryo genamigambi ry'iyo leta ipfuye. Meja Rutayomba, nanone niba mutwumva ijambo ryanyu. Finaloma ndakubonye, hano turakumva.
Muranyumva neza?
Gerageza wongerejwe hejuru gato wenda ariko kuba tukumva none turakumva.
Serije mwakoze igihe ndabumva neza, kandi numva n'ijwi narizamuye. Uranga munyumva gute?
Turakumva neza.
Okay. Murakoze. Mwatangira no mbumva hari akayaga icyo gatoya nashaka gukora. Honorable Tshondo yavuze ibintu byiza kandi bikomeye birimo n'ubwenge bwinshi. Hari icyo nashaka kongerezaho gihe gitoya cyane, kuko hari ibintu by'ingero ngiye nshaka gutanga, ariko nkaba mbanza no kwibaza abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda uyu munsi bariho barayobora igihugu cyangwa bariho barakica kugira ngo n'abazaza inyuma bizabananiye. Kuko urebye iki kintu bakoze mu bushakashatsi bakoze, ntabwo ari ubushakashatsi bw'abanyarwanda, ntabwo ari ubushakashatsi bakorewe mu Rwanda mu bibazo by'abanyarwanda. Kuko abanyarwanda yabivuze mu magambo meza agenda buri cyiciro kivuga kivuga kivuga, ariko iyo ndashaka kuba specifique ku bintu bigaragara. Kuvuga ko hari abanyarwanda barakoze jenoside bafite iki kibazo cy'uburwayi, ibyo birumvikana kaba bihakaze abo ngabo ndemewe nabo. Ariko buriya hari abantu numvise rero bavuga ngo mu majyepfo niho higanje icyo kibazo, akari kagatabo kaba kambere urugero ntabwo kubigura buri iki. Iyo abantu bashaka ko abantu biyunga bajye bavugisha ukuri, kuko iyo abantu batavugisha ukuri nubeshya ugendeye uruhande rumwe, urundi ruzakumva kandi ruzakwanga. Ariko nuvugisha ukuri abaheza ngo ni buri ruhande bazakwanga ariko bavugisha ukuri. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, cyangwa abandi banyumva mbahe urugero abaturage bo muri Byumba, mbarwo ntagira abaturage bo muri Byumba yumba ndavuga icyahoze ari perezida wa Byumba. Intambara itangiye yatangiye iwabo, ari abasirikare b'Inkotanyi, ari abasirikare ba FARC barwanaga barwanira iwabo nta mashyamba ahari, barwanira ku misozi, abaturage bareba, abaturage baraswa, abaturage bapfa, amakompanyi ava ku mpande zombi, arava muri ba FARC, arava mu Nkotanyi, abanyura hejuru abituraho birukanka nta kuryama imyaka ine. Mu biro bya kimwe buri munsi ari urusaku rw'amasasu. Abo baturage abo ngabo ntabwo byarangiriye aho, barangije intambara 1994 ibaruha muri Congo, abagarutse bakagaruka muri Byumba bagatura. Abo bantu bagakore igenzura bashaka gutwaba ari bazima cyangwa barapfuye byarangiye. Reka muhe urundi rugero, ndabangira eshatu gusa urundi rugero. Bavuze ngo majyepfo numva ndarakayigeze muri 1996 kugera 1998 hari intambara y'abacenge muri Gisenyi na Ruhengeri. Iyo ntambara abaikoyitwaga baraje bajya mu giturage babana n'abaturage bakoresha abaturage kurwanya. Intambara yabaye hariya yari intambara ntawari ukeneye nta n'uri kwihangana ariko ekusitereriza igafata leta none igiye gushoboka nta muziga avangwa ni muzi gufata leta. No, habaye intambara abayigiremo ibibazo bikomeye cyane ni abaturage. Abaturage b'ibyago y'igisegera Ruhengeri barashinze bagize ibyago bikomeye cyane. Abo ngabo baba kuri agete basaga nibazima ibyo biberanye ngo ngo birandeze hanyuma hari abaturage bandi abantu bari bina ngomba ariko ndi mu yugo kumwe ndonda kuri hari abaturage n'ubyo kwa gatatu kanze ndo kwaje bahunze mu 1994 bahunga ari benshi baba abenshi bamaze no kwica abantu abo ndi baragenda bagaze makambi hari hanyuma inkota yize basangaje ara abantu abahise bataha kuva mu nkambi kugera aho bagiye umutima wabo bari bazi ko bagiye mu rupfu n'ubu sinzi ko umutima wabo uragaruka abakomeje amashyamba icyo babonye barakizi abo ni bazima ko nabo abenshi bagarutse mu bari mu Rwanda aba bakoreye enkete basanga ari bazima ikirere cy'ukuzuba ngo bakoze enkete mu Banyarwanda rero twakoze enkete kuko abantu bake dushaka ariko kwesha abanyarwanda bera ngo ndimbe ishaka abanyarwanda bafite ibibazo ingeri zose abanyarwanda barwaye bafite ibibazo byo mutwe ni benshi urabwejeje bizirwe yagiye kwisobanura cyane cyane kuba ni benshi ariko niba bashaka gutumura urutoki bavuga bati abacika cumu barashize nuko abahangaha barashize bagenda bisonda ku buryo buri muntu yiyumvamo yuko nawe batangira kwitwara akantu kamwe bakareka akandi icyo basigaza kizaba abanzi kandi bizaba abanzi bakomeye cyane ntibazabarenganye ikintu cyitwa kutavugisha ukuri nicyo kintu ni nacyo kigiye gusenya ahangaha mu byo tuba muhanga muri opozisiyo ubwo muri opozisiyo abantu bashaka kuvugisha ukuri ntabwo ni bake cyane abandi bose ni ugukorera bishyira ari ugukorera bike kandi bishyira ubusa batishyira ikintu gifatika numva ari icyo ngicyo ngewe nashaka kujya aho sirije urakoze cyane
no urakoze ugize neza Major Rutayomba washyira kuri mute ugize neza ku bitekerezo utanze nari kukubaza wenda n'ikindi kibazo ariko reka wenda tukirekere undi munsi tuzategura ikindi kiganiro kindi wenda dutumire n'abandi bantu batandukanye uba ku mbuga nkoranyambaga mbabona wandika mbabona mutanga ibitekerezo byanyu no muri ibitekerezo ushaka kurebamo uburyo muganira tukabona ko dufitemo n'ikibazo ubwacyo nibyo navugaga na munyacyubahiro mvuga ni muri dufite ikibazo abanyarwanda muri debo ubona ko no kuva tudafata umwanya ngo dutege amatwi akabaro k'abandi cyangwa twumve icyo bashaka kutubwira nabwo ubona ko harimo ikibazo ubwo wenda twazabikana mu bindi biganiro SG ndagira ngo ugire icyo uvuga ku byo Rutayomba avuze muri ibyo bika by'abantu intambara baciyemo we ni umusirikare azi yarabirwanye yarwanyiza intambara arabizi azi n'impamvu abivuga gutya erega no muri cya gisirikare bari abasirikare nabo bakeneye rehabilitation abasirikare bahozwa mu ntambara buri munsi mu myaka 27 wenda Rutayomba ari kumubaza nawe niba wumva koko nta hungabana yagize nawe yatubwira ariko abasirikare nabo bakeneye rehabilitation bahozwa mu ntambara imyaka bibaye 27
ya Serge ngenda shimira Major Rutayomba ingero eshatu atanze kandi zigaragara rwose zumvikana wenda zatuma n'abantu barusha kumva ibyo twahoze tuvuga mbere atanze urwo rugero rw'abaturage babyumva bagiye bimuka bakazi n'igihe bamaze hariya muri Kigali mu nkengero za Kigali niyo batagomba kujya mu mashyamba ya Kongo byabihagije kugira ngo babe bafite ingaruka ntanswe yo gukubita urwo rugendo rwose atanze urugero rwiza rwabo nyine intambara y'abashengezi abaturage bayace ntabo bicaye twongere tubisubiremo ni nabyo urimo kuvuga hano twebwe hano muri Etats-Unis bariya abasirikare bose bavuye kuri front bavuye ku isibaniro haba muri cya gihe cyo muri Iraq muri Afghanistan haba muri zintuza baraza hano bafite serivisi bafatashaje kuko bagira icyo kintu icyo cya post traumatic stress disorder iyo kijya iyo kinavuyemo kinakize n'icyo kizavamo ya transgenerational trauma uruhererekane rw'ihungabana nabo rero nk'uko bivuga barabikeneye atanze urugero rwiza nanone twakomejeho cya gihe tuvuga muri ariya mashyamba ya Kongo batashye babonye abantu bapfa mugenda bageze no muri Kongo bagasanga bapfa nabo wabo babacyura ku ngufu pariya bavuga ngo bafashwe bava muri za FDLR bava muri za MLCD n'ahandi abo bose ntabo gufashwa ntongereho navuge ngo nabo babafata nabo basirikare nabo gufashwa ahubwo jyewe ntabwo mbizi neza ntabwo muzambarize etwe twebwe abo basirikare bacu b'abanyarwanda baba muri ziriya misiyo z'amahoro muri za Darfur muri za Centrafrica muri za Haiti n'ahandi hose etwe batashye bo bafite serivisi bitaho cyangwa barekeraho ngo bigahwaniramo nta makuru mbifiteho ariko ndashaka kuvuga ko nabo
Rutayomba aze gufata umwanya aracyari kuri rinyo wenda yabitubwira ariko mwaba mukomeje akaza wenda kugira ikintu bivuga mu magambo ahinnye
we nari ndangije nibyo ngibyo ntacyo nari mfite problema cyo kugira ntacyo rwose
ugize neza Major Rutayomba wari ukiri ku murongo wa telefone niba abo bagenzi bacu bamagara bajya muri peacekeeping iyo bagarutse hari icyo leta ibateganyiriza hari icyo mwabitubwiraho mu magambo ahinnye
abantu bajya muri peacekeeping operations muri Darfur hari abantu bagenda ari ibyiciro bibiri hari abagenda ari protection force n'abagenda ari military observers bose bagenda nk'abasirikare bakagaruka nk'abasirikare bakagaruka bakajya mu miryango yabo bagasubira muri department nta kintu na kimwe bateganyiriza uretse amafaranga baba bakoreye ko hari abo hari ayo babambura icyo nicyo bateganyiriza
urumva rero nabo nk'abantu nabo ni ikindi kibazo abandi mu bikorwa by'ubutabazi niyo tuvuge ari ahantu uretse naho h'intambara hateye icyorezo ikiza bavayo bakagira serivisi zo kubakira bakabukorera ibyo bita debriefing kugira ngo aze asobanure kuko hari ubwo usanga n'uwo muganga nyine ibyo nabahereho mbabwira n'umuganga wagiye ajya kujya gufata nshashije abo ngabo barwaye bafite bahuye n'iyo trauma hari ubwo azayo nawe afite ihungabana rirenze ibyabo nawe abakeneye uwaza kujya kubibwira urumva
ariko aho ntibibagirwe n'abapfusha bakababuza gutaka no kuvuga ko bapfushije bagashyingura nyine nk'imbwa nabo bikajya mu ibanga ndabazi harimo umudepite nzi uri hariya mu Rwanda akiri muri Canada yaririraga abagenzi bati abantu bacu baguye muri Mventura ariko ntidushobora gukurikira iyo ubwo se uwo muntu wambwira ko ari umudepite mu nteko ya rubanda agatanga ibitekerezo n'abafite ihungabana ry'abantu be baguye mu ntambara za Mventura adashobora gushyingura ngo n'abantu bamuyagire
ntibishoboka abo rero bagenda bayongera ya mibare twavugaga ziriya miliyoni ebyiri ari bakeya rwose
ndakeka ari ahangaha tugiye gusoreza kuko twatangiye dutinze nta yindi ngingo twateguye ni ingingo nifuje ko tuganaho kuri uyu munsi Gervais Condo hari uwanditse hano ku rubuga rwa YouTube avuga ati Serge mutubarize Condo umugambi wa RNC wo kubaka nation Rwandese nation aho ubwoko bumwe butagira ipfunwe yo kuba bwararokotse genocide nk'uko esperi yabishyize imbere niko nkeka anyway ngerageje ni ukuvuga ngo politike kugira ngo abanyarwanda bahuze bumve yuko bahuje igihugu bumve yuko bari ku rugendo rumwe mu magambo ahinnye kuko ibi byazana ikindi kiganiro cya politike y'ihuriro ariko kuko ni komantere mbona imwe gusa rukumbi hano yatanzwe n'uyu muvandimwe niba aricyo mwabivugaho
ya urakoze uko bivuze wa mugani birasaba ko byagira ikiganiro kirambuye akaba ari byo wenda abantu baganiraho kuko dufite ziriya ngamba zacu twagerageje kugeza ku banyarwanda nizo umuntu yaheraho zose uko zakabaye kuko ntabwo ari akantu kamwe gatoya vrema turabifite muri porogaramu politike turabifite muri projet de societe turabifite no muri ako kantu twabahaye nkaba rero niba abantu utakusanya ibibazo wenda bijya kumera gutyo abantu bakazatanga ikiganiro kirambuye kitandukanye n'ibitwari turimo tuvuga bijyanye n'iki cyegeranyo cyakozwe n'iriya serivisi ya leta ku bijyanye n'ihungabana cyangwa se n'indwara zo mu mutwe ibyiza ni uko twabitandukanye ntabwo bizashakira umwanya batubabarire ntabwo ari ukwanga gusubiza ariko ni ikintu kinini gituma dusubira muri izo za porogaramu politiki zacu bien précis
No biri mu ubivuga neza biri mu ntego n'ingamba kandi intego eshatu z'Abanyarwanda ziratomoye abishatsi abisanga mu ntego ya gatatu y'umwe n'ubwiyunge nyabwo ari nayo wenda namusomera amagambo ahe n'inye twihuta aho tuvuga yuko y'Abanyarwanda ingingo ya gatatu umwe n'ubwiyunge nyabwo gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu gushyiraho gahunda zo kugoboka impfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiriye u Rwanda nta vangura gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge gushyiraho ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge urumva bikubiye kuri iyi irebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo munyacyubahiro Gervais Condo
urakoze kuba wandumuhaye igisubizo kinyarutse cya hafi kandi kirimo birimo ibyangombwa sinzi rero niba ari bukwandikira kumbwira ko anyuzwe cyangwa se niba ashaka ko tuzakora ikindi kiganiro nabyo abantu babikora iyo tubireho kugira ngo tukumvike abantu turebe ko bazagiraho bakagiraho bakanyurwa murakoze
urakoze cyane nagira ngo ushimire umwanya muduhaye kuri uyu mugoroba ariko nkurarikira ko mu minsi ngo nzakomeza kugutumira no twinjira muri politiki ya Rwanda National Congress kuko urabizi ihura n'inyarwanda niyo mizero rukumbi y'abanyarwanda nta gushidikanya n'abatunenga baratunenga ariko iyo bihere bavuga bati ihura n'inyarwanda ntacyo ryavuze ihura n'inyarwanda ntacyo ryavuze kandi bakatunenga muri public ariko yakurya urwara ati murabitekereza iki muri Rwanda National Congress burya rero nabwo ntabwo ngiye mbigaye ndavuga nti ni ibanga ryacu ndumva nabyo ugenda ubyumva hirya no hino
ya nibyo kandi ni nabyiza ko badushyira kuri iyo pressure kugira ngo tubashe kwisobanura tubashe no kureba niba koko ibisobanuro dutanga bibanyura ntabwo nabarenganya nta kibazo kiba kidafite ishingiro wenda igisubizo nicyo gishobora kuba kitagicumbagira ariko ni byiza ko badushyira kuri iyo pressure kandi natwe tukagira izo nshingano zo kubasubiza murakoze
murakoze cyane Gervais Condo rero nagira ngo wenda usezere abo twavanye ubutumwa basigira ariko kubwire ko neje kuko twaturi kuri uyu mugoroba umwanya ni uyu nguyu
ya urakoze Serge ngira ngo abanyarwanda nabo barabona neza ko icyegeranyo nk'iki ngiki kiri mu cyerekezo cya gahunda za guverinoma zo kujijisha abantu no gutekinika kiri muri gahunda za guverinoma zo kusana abatandukanye abanyarwanda aho bagira ngo wenda ibibazo bibugarije byugarije ubwoko bumwe kandi bose bibareba byigaragaje ni byiza rero ko abanyarwanda bose muri rusange bamenya ko nyine dusangiye akabi na keza bamenya yuko n'ibi bintu byo guhungabana mu mutwe bitareba umuntu umwe bireba abanyarwanda bose nk'uko tumaze kubyerekana kandi ko bakwiriye kuba bafite iyo conscience yuko iryo hungabana cyangwa se izo ndwara z'amoko yose atari ibisazi bakamenya ko niba iyo tubuze depression itandukanye na stress niba tubuze ibyo nyine bizo indwara zisanzwe twajya twita ibisazi byo mu mutwe bitandukanye n'ibyo byose kugira ngo abantu banabimenye ni byiza kuba bagira umuganga bizeye ni byiza ko bagira uburyo muri famiye babasha kubiganiraho ni byiza ko n'imiryango ubwayo umuryango uramutse ufite umuntu ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo ari wo ubanza kumwitaho kumwitaho ni ukumutega amatwi kumwitaho ni ukumwereka urukundo inconditionnel urukundo rutaziguye rutizigama kugira ngo urebe ko bamufasha nawe kuzagaruka ku murongo ukajya umenya ko ibyo bibazo bibamo atari mu Rwanda hose honyine ndashaka kuvuga yego biri no mu bindi bihugu biri no mu yindi miryango hanyuma tugakomeza kugira iyo solidarite cyane cyane yo kubanza kwimenya yo kubanza kwiyakira no kwakira abo bagenzi bacu bahura n'ibyo bibazo ahasigaye muhora na muhoro n'umugisha Imana itanga urakarama
urakoze cyane Gervais Condo ku mwanya muduhaye ndakwifuriza rero umugoroba mwiza mugire ijoro ryiza shuti mwarimu teza amatwi ikiganiro cya Radio Itahuka nadusoreje kuri uyu mugoroba ufite igitekerezo cyifuza kuri iyi ngingo irebana nyine n'ibibazo bikomeye abanyarwanda baciyemo wakwandikira Radio Itahuka @gmail.com yaba ngombwa tukazakora ikindi kiganiro cya kabiri twanagutumiramo nawe ugatanga ibitekerezo byawe cyangwa ugatanga inama kuko nkuko tubizi sosiyete yacu irarwaye turi abarwayi twese uburwayi turabujyana tutabizi mureke rero twisuzume mwarimu ajya agatubwira ngo twirebe mu ndorerwamo nubona ari kitagenda umenye ko ari kitagenda namwe rero mwisuzume hirya no hino bifuza yuko twaba tutarwaye kandi turwaye ntacyo twaha abandi barwayi twe twagombye kuba bazima kugira ngo dutange tuvure abarwayi bacu niba sosiyete irwaye rero turi muri politike natwe turwaye ntabwo twazabura abarwayi mureke twisuzume turebe mu bitekerezo byacu mu mikorere yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi turebe niba tutari abarwayi kugira ngo tuvure abarwayi dufite mwakoze cyane mwese nababwira nti turabakunda kuri radiyo itahuka ibiganiro byacu bizakomeza ejo mu biganiro bibiri dufite ikiganiro cya mbere kizava ku isaha y'9 n'igice cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mugenzwa na Edouard Kabagema ikindi kiganiro cya kabiri kikazaza 2:00 z'ijoro mu kiganiro kirebana n'amategeko n'ubucamanza mugezwaho na Maître Valentin Akayezu muzaze muri benshi rero dukomeze tuganire ejo kuri radiyo itahuka murara aryana Gervais Condo ijoro ryiza kandi turagukumbuye amaso ku maso atari kuri video hashize igihe kirekire
turabonanye
ariko tugomba guhura
na santene
wakangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
weni giye mwihuriro nyarwanda ndi umunyarwanda zaba muri kireka reka urya amaherezo y'inzira ni mu nzu reka nanjye nkubitiye ingoma mu ruza cyane n'ubusa nakabatuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe iruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura abagabo b'abamarabira se ninde utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye aruta imbuto agere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda
songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urundamo kuko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabararitse umuhutu umutwe umututi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazikuramo ukamuza ageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenze urugo mu maguru mashyashya
songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
gutumuna urw'icyacyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa kangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
songa mbere
araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda